Neville. It's us. Sorry to Neville,
ke maswabi ho emisa pela mabota. Mme ke fetile mona taetsong e nngwe nako e fetileng e ka bang halofo le hora, mme batho ba se batloa monyako ba tsamaya. Ka kopana le Billy ka ntle mono, mme a re sebaka se ne se loketse tshebeletso ho ka qala ha e sale le thapama ena. Ka baka leo re ne re tshwere kopano e nyenyane ena fela mona, ha re a e phatlalatsa le dipampiring tsa selehae. Ka baka leo re na le nakwana ya kopano ya setswalle fela.
It's always busy as the out of town people.
Me joale hangata ke le hlana hlana. Jole ka ha batho ba ka ntle ho motse batatsi ba hore mona ha e ka mehla ke o tsiti ma ho matha ho tloa tulong ho ya tulong le ho patisa ka baka leo ke se ke batla ke tloela.
I just get to a place I don't.
Ke se ke fitla mo ke sa e dumeleng ho ntlopa ka mo ho ka kgonahalang.
And you know you have to spend
Me le a tsiba o lokela ho sebedisa nakwana fela. Ne e lokela ho feta mo ho morena.
If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness
Jwale ha o kene kopanong ka ntshafalo ya moya o halalelang.
Mme
ha o kena jwale ka ho etsa etsi ka jeno, mo e ne e le bokgabane bo boholo haholo.
Well, it's kind of hard sometimes for me to come in to keep
Che, ka nako e nngwe ho buima ho nna o kena, ho ipoloka ho patisweng hanyenyane le ho sututsa le ya bona, mme ke iphirikanye. Ha ke etsa ho, jwale ha ke kgone ho fumana moya o halalang kae kapa kae teng.
So I feel sorry
that ke swabile le hona ka batho ba aiming pakeng tsa ditulo le ka mathoko mme ba e batle ba nyarele ba kene makoloing a bona ba ikele. Ke ne ke batlile ho fumana sekolo se phahameng tlase mona ho tshwara kopano ya masu a mmalwa fela empa ha jwale sekolo se ya kena. Mme o batla ho le thata ho nna ho se fumana lekgatheng leo.
But I want to say that I certainly do appreciate every one of you.
Empa ke batla ho bolela ha ke ananela e mong le e mong wa lona ruri ka hare le ka ntle le ka tshebedisano ya lona e ntle le ka sohle seo le se
entseng.
Mme hoseng hona sekolong sa Sontaha ke lebohile batho ka monehelo o ke o fuileng bosiung bo fetileng e le monehelo wa boithaopo.
Frankly, I told the pastor here.
Hantle ke boleletse modisa mona modisa wa rona ya ratwang mwena Neville Lebao. Nka rata ha ba sa etse ho empa ba ho entse le ha o le jwalo. Ka baka leo ke ne ke batlile ho e tlaleha.
Now this is a small place.
Joale sena ke sebaka se senyenyane, mme a se dule batho ba ka feta makgolo a mararo, ha ke nahane jwalo. Mme monehelo e ne le didolara tse makgolo a mararo le mashome a mabedi le metso e mene, ho bolelang palo hare ya dolara motho ka mong.
That's the best offering I ever
Ke monehelo o motle ka ho fetisa o nkileng ka ho fuwa bophelong ba ka bathong ba bakalo. Ka tlwaelo o etsa palo hare ya disente tse mashome a mabedi le metso e mene motho ka mong. Mashume a mabedi le metso e mehlano, disente tse mashume a mabedi le metso e supileng ke monehelo o moholo mothong. Empa ona o entse palohare ya dolara mothong ka mong, mme ke ananela ho ruri. Mme mohlomong ha ke ya kgona ho seng hona ho hlalosetsa ba bang ba lona. Re fumane jeli, lebokose la jeli le behile hodima ditepisi le dimphonyana tseo re di rumeletsweng. Nna le mofumahadi re lakatsa ho hlalosa ditebo tsa rona ho lona batho.
I'm sure that the best that we know how.
Me ka mo re tseba re tile tso hle di etse ditso mmusi wa modimo.
And it makes me just feel like I wish I had a great big place.
Me ho hong ke tsa ki kutlo e ka nka be ke ina le sebaka se seholo. Mo re ne re ka tswela pele na go etelele le ho rerela batho.
Even tonight after the
Empire City le busiung bona ka mora tshebeletso ke lokela ho tsama. E tswe nka se kgone ho tsama busiung bona ha iso seng haholo ho tsamaya. Ke tla go ka busiung ba mo tlebelo o tlang ke tsama iso nta ho seng hape ho ya Colorado. Mme ke e nngwe fela ka morao ho e nngwe ho tsamaya. Mme kopano ya ka e latelang ya mosao mawatle e tla ka Pherekgong e leng Australia le New Zealand le ho haola mono. Jwale ke batla hore le nthapelle ruri ke labalabela dithapelo tsa lona. Mme jwale ke batla ho rona bohle re lebohe Modimo o matla ohle ya re etseditseng ditho tse kgolo hakana kopanong e nyenyane ena.
I believe for the amount of time there has been more accomplished in this meeting.
Ya holo ha jwale o fitletse tsengata kopano e mo fitla kopano e fela e o nkileng ka e tshwara bophelong ba ka tabernakeleng ena.
The Lord had just seen the
Morena o bona hetse a buletse mahlonolo.
I have thought maybe
Ke hopotse ha mohlomong khabareng ya kopano ena ho latela pone e o ke boneng. Tshebetso ya ka e lentse e tla fetolelwa tshebetsong e nngwe e molemo e kgolwanyane. Jwale e tla etswa ka ho tia jwale ka ha di utlwetse ka ditshebeletso tse ding tse tharo di letswa kapa tse ding tsena tse pedi. ena engwe e ka hla jwalo empa e le kholwanyane empa bosiung ba pele kana ka bitsetsa batho godimo mona aletareng ho fetela temohong ya moya ka ho otloloa bosiung ba bobedi ka bakeng ya phaposing ho kena hantle temohong ya moya mme masimo a mabedi a qetellang jwale ra ba tlisa kalane mona temohong ya moya ka kotloloa empa e le fela ho tlaleha dintho tse ding moreri ya foufetseng o ile a kgutlisetswa pono ya hae kalaneng le bananyana ba babedi maobane mosiu ba dutse setulong sa bakudi ka malwetse ao ho seng motho ya tsebang e ne e le eng ho seng ngaka maoto a bona a le maholo menwana e meholo ya maoto e kgaowa menwana e kgaowa ho se letho le e ka etsetswang bona mme ya re moya o sa tlotsa ka tsamaela teng mme ka lebitso la morena jesu ka roha ka lefu leo mme ke bao ba tswa setulong se mabidi mme o seng ona ba tsamaya ka tabernakele mona jwale ka ngwana ofe fela le o tla kolobetswa ka kolobetso ya sekreste hantle mona letsheng ho seng hona ya re ke sa dutse metsotsong e mmalwa ke bala nakwana e fetileng mme metswalle e mmalwa ya ka moina hova moreri ya tswang tlase kentucky a feta mme a siela mofumadi wa ka molaetsa ho thu bosiung ba maobane ha o bitswa mola kwana hara letshwile basadi ba neng ba sena ditankana tsa ho rapellwa kapa letho ba ne ba dutse mono fela
And there had been one woman that had not eaten for I forget how long.
Me ha ba le mosadi ya na saja ke le bala na kwe kae dijo mathupa ka maleng a hai atletse ya ba moreno wa mmitsa le o mofodisa le o seng ona tsua me a ja braki fisi bo tloile ile le bo sung bona o teng mona kae kae
and others
a bua le ka babang
and all the time would not permit me o na kwe ka fela ka dintho tse moreno wa rona a di entseng So to us that gives us courage.
Kaba ka lo rona re gothatswa ke taba eo ya o tsiba ha iatemetse fela. Ntho engwe e kholo e mothating wa o etsahala.
Last evening after the service after the message.
Ma bana mantsi bua ka mora tshebeletso ka mora molaetsa. Ha ke so bone le ka mohla moya o halala o tlotsa batho a holo feta ka mo o entseng. Ma bana bosiu.
We're looking forward.
Re lebeletse ho ho bosiu bona. Ne joale le ntapelle.
And I want to read some of God's blessed word.
Mme ke batla go bala lentswe le hlololofetseng la Modimo so kae mme pele re bala lentswe a re bueng fela le ena ka ditlhoo tsa rona tse inamisitsweng motsotso fela
Dear Heavenly Father, we come to thee tonight maybe just a little tired
Ntate ya ratehang ya mahodimong re tla ho wena phirimana ena re batla re kgathetse mmeleng empa o ka mo me ya rona e ntšhafetseng
The signs of the living God That he's with us and blessing us.
Ntsa modimo o philang ha ena le rona le hore hlonolo fatsa le hore fase a re tshepisitseng tse tlulisang tse gapatse ha godima sohle seo re ka se etsang ka para sina hana.
And if we have found grace in thy sight through believing on thy son.
Me ha re bone mo hao mahlong a hao ka o dumela ho mora wa hao morena Jesu. Ra ka ho kopa phimane ena hore hlonolo fatsa hape ka karolo tse pedi tsa moya wa hao.
May it be poured out in great power and measures upon every person here.
O ke o tsollelwe ka matla a maholo le ka ditikanyo hoduma motho ka mo mona hodumela evangeli lo amoela matla a moya o halala maphelong a bona.
Save those who are savable tonight, Lord. And heal those who are
Polo sabaka polo swambu simu bona morena. Le o fodise ba itukise ditseng podiso. Bana ka sena morena.
And as we see the people pressing in
mere sa bona batho ba hatellana ka hare ba eme menyako magolo a khutiswa kerekeng e nyenyane
it reminds us that Jesus Christ is
what ho botsa ha Jesu Kriste e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa fele
that in the days when he visited us here in a form of flesh
ke hore mohlana re etetse ka sebopeo sa nama mona gatelelo e ne e le golo go ba setile mo tlisa motho go yena ba lokela go mo theola le marulelong a ntlo mme re ya rapela modimo bosimo bona e mo le e mong ya ileng a tlameya go ipetetsa ka mokgwa o ona a tle a putswe jwale ka monna eo
bless thy word as we read it and may it be a lamp a light unto our path
Kana le fatsa le ntshule ha hore sa le bala me ke be le bone le seditse le nya rona ho ba re ikopa ka lebitso la Jesu amen
It was just reported to me just now that
Rosella Griffith,
the girl that I called on this morning,
an alcoholic
that had been called out in the meeting in
Chicago.
It was that she was sitting in the balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic.
And the great doctors of Chicago
had given up the alcohol
stuff.
And she was called out of the city of the Lord. She was never crazy from that time on.
And another lady up in the balcony of the club, which was a friend of hers that
lived in Calumet City. If anyone knows what that is, that's the border lines where
it's worse than Paris, France. Paris, France.
All kinds of evil.
Me abolelwa hoba ine ile morekisi wa ditifatsi me ile sitanzi sa Fred at stare me polelo ene ya hlabisa ntatae ampa aema ari ntate mona yo nepile hantle
she now is married the little girl unye tsi jwale
musitsana me uli eto la hae o tswa le monna wa hae ba bolela evangeli
Rosella
o sebetsa burungwa ho tswa mosebetsing o mole o mongwa tshankana le nthong engwe le engwe a ka kenang ho yona a bolela makgoba a tai tshepo e leng teng me e ho Kriste e sale a ena le morwalo bakeng sa ntatae mao ba mona o ne a dutse puisanong ya metsotso e leshome ya poraefete ngwanana eo e sale a tshehetsa dikopano ruri dilemong tse nne kapa tse hlano tse fetileng.
Umpuleletse
tlaleho ya metsotso e leshome ka ntle kwana trailereng puisanong e itseng ngwena Branham ho sa tsotlele o etsang ke imetswe bakeng sa ntate wa o rata ompa a sa batle ho tla ho Kreste.
Kare
Rosella, Modimo o tseba mokgwa wa ho sebetsa taba eo, o tseba mokgwa wa ho mo etsisa yona.
And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone.
Me jwale o fitlile ditaba tsa ho ba o katetswe tlasa qubu ya majo a laene.
Let's pray for him.
A re morapeleng.
Lord, at that mouth of that faithful
Morena ka pulelo ya moradi ya tshepe ya eo. O tshwaseile tlasa mono a ka shwella tlasa yona.
God grant that he won't, but his soul will look up and remember.
Modimo ampe a seke empa moya wa hae o ke o lelale le hopole ho ba o modimo ya ka arabela thapelo tsa sa kubu ya majo a laemi jwale ka o yentse ka harampa ya leruarua kapa ka hara sebopi sa mollo kapa lemeneng la ditau o santse o tshwana.
Bring him forth, Lord, a washed
muntshe morena e ne mo Kreste ya hlatswitsweng.
We know that all things work together for good to them that love you.
Re a tseba dintho tsohle di sebetsa molemo ho ba o ratang, mme re apela hore e tla e be e nngwe ya dintho tseo re sa e beya ho wena ka lebitso la Jesu. Amen. Palong ya lentswe bosiung bona bukeng ya Marena a bobedi, ke rata ho bala kgaolong ya bobedi bakeng sa mohlodi thero o monyenyane ho fumana thero ha Morena a rata.
And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind,
Mohla Jehova tla nyolosetsa Elia le hodimong ka sefifo. Elia le Elisha ba tloa Gilgale.
And Elijah said unto Elisha,
Elia a re ho Elisha, a ko sale mona hobane Jehova o nthumile mane Bethele. Empa Elia a re, ka Jehova ya utlwang le ka moya wa hao o utlwang, nkeke ka o tloela.
So they went
ba theohela Bethele.
And the sons of the prophets were there at Bethel. Came forth to Elisha and said to him,
Elisha,
knowest thou that the Lord will make a way to thy master from thy head today? And he said, yea, I know it. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, for the
Lord has sent me to Jericho.
And he said, as the Lord liveth and as thy soul liveth,
yena are ka Jehova ya utlwang le ka moya wa hao o utlwang nkeke ka o tloela me ba ya Jericho.
And the sons of the prophet were there at Jericho, came to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master
ana wa tseba o bani o ya tlosa mona hao wena ka jeno na yena are e ke ya tseba khutsang.
And Elijah said unto him, tarry here, I pray thee, for Elia are ho yena
a kwa Salemona ho bane Jehova o nthumile Jordan. Yena are ka Jehova ya utlwang ka moya wa hao o utlwang. Nkeke ka utlwela.
And they too went on.
me ba tsamaya ba babedi.
May the Lord add his blessing.
Morena a ikeletse mahlonolo a hae lentsweng la hae.
My subject for tonight is God.
Se hlosa ka sa bosiu bona ke monna ya bitsitsweng semodimo.
And I will try to be just as briefly as can because we've got a great prayer.
Mikita leka ba mogutswane ka monka khona mfela go bana re emetswe ke mola o moholo wa o rapela mitsitsweng e mmalwa fela.
But just to give you a little look at the time.
Empa fela ho le bontsha hanyane mehla e o re phelang ho yona.
We hear this cry on the radio and in different places. And coming from sin.
Yu ka se lo sena radio ni di bakentse fa paneng ho mesetsa dipelong tse tshepe ha. Morena re romeletse seletso na konya rona.
And from letters from Christians around the world we hear that.
Le mangolong a tswa ho ba Kriste le fa se hopota ru ka se lo seo. Mesetsa sa ntho pelong ya motho.
It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul.
Sia susumetsa, sia phamisa, sia phidisa, moya, ho tla batho ba morena ba batla tshoseletso.
And God has made a promise. If the people that are called by my name.
Ibile modimo entse tshepiso, ha batho ba bitswang ka lebitso la ka ba ka kopana ba rapela, ke tla utlwa ke le lehodimo.
And so we tonight want to think on that and remember that. In the midst of all this,
mikabaka le rona busumbona re batla hona hana ntho eo le le hopola o bane hara selo sena sohle modimo o keke wa romela tsheletso pele a hlopisa banna ba ithagolang.
We cannot have a revival until we get man.
Re keke ra fumana tsheletso pele re fumana banna banna ba bitsitsweng semodimo banna ba kwetlisitsweng semodimo.
That's not trained up in the schools of theology and of education. But rugged
ba sa kwetliswa dikolong tsa thuto ya modimo le tsa thupello empa banna ba gotlhaetseng ba tumelo bao modimo o bantshitseng sekolong se gotlhaetseng sa kwetliso ya hae banna ba sa tshabeng ho tlamelana le mollo.
Man who has come in the presence of God and knows his power.
Banna ba kileng ba ema pela sefatlhego sa modimo mme ba tseba matla a hae mme ba tseba matla ohle a hae mme ba tseba matla a hae a fodisang.
Some man that's trained to know the living God. It's all right to train him by the word. But to let it kill
him.
The spirit giveth life. And before we can have this revival, God has to call out and train man. God trained man. God trained man.
Banna ba kwetlisitswe modimo ho yara molaetsa wa ona.
And they don't care what the opposition is. They are willing to go to the fiery furnace.
Why can't you just whip in some little truth, some little
capable minion that you can pass on to your son or fellow?
Why can't you hoya? Why never give up? Ever can't last for the same dream?
Maybe
I see about Obanu Uten.
Whether it's to victory or defeat, they still stand the same.
Basa ema kautswana.
That's the kind of training God does today.
And
it's very strange to think that God would do that.
That
God trains his man like that.
Well, he does.
You know, we have an old song we sang. Some to the waters, some to the floods.
Babang
harameroalo,
babang dikikonse buima, empa bo hle ka madi.
God leads his people through great trials to purge them.
Modimo fitisa batho ba haihara ditikotse buima ho ba hlokisa,
le
ka
nako
engwe ho ka dilemo ho ifihlela.
And as for myself tonight, I believe that right now God is.
Le
hona bo
shumbona ke a dumela modimo kwetlisa banna ba ka mbao ho ema thekong e ka pele. Banna ba haula le ka nako ba hlibilwe ka maoto.
Sometimes look like the whole thing.
Kana go tseding ike o hile antho yohle empa la le jwalo ra tseo jose. Ba tsiba modimo o philang o me ba libisi di fatlhe tsa bona pele ba ntse ba tswela pele.
And many people praying for me.
Ba tlo ba ngata ba rapela ntse seletso ke a ipotsa kana go tseding ba ba rapela.
Na si tapelo tsa bona tse ka tang di diba tsa mahlonolo. When they're cowardly.
Ho dima ile bokwala. Me ba tsaba o tshepa modimo. Ba tsaba o monka lentsweng la hae. Ba tsaba o dumela hore o sa phila ka jeno.
When his Bible plainly says that he is the same
messenger.
God doesn't call.
Modimo ha ubitsi ke ka swelo bana ba masene ba ruteile ba hlalishile.
They play their part. And they are great men.
Ba pheta karolo ya bona. Me ke bana ba baholo empa ka tloelo modimo ha ubata ho pheta mosebetsi. O thola motho ya batla ka satsidi di ABC tsa hae.
Search the scriptures.
Look at the mangolo shebang di history.
Man that managed to something with God were not man who had great educations but
ba tuba fiketse litho modimo ine se bana bana le tshito tse golo empa bana ebo ba hloka ntuto ba mpa ba ina le takatso ya o sebeletsa modimo pelong tsa bona.
He got the plowman, the shepherd.
Wile a thola motho ya lema modisa motshwaswa di hlapi situmi ba ne ba phila tlhao
and that stillness and quiet eo le
boimamelong ba tlhao.
God could speak to them.
Te modimo o ka bua le bona, me ke bona ba o ana ba bitsa.
And if they find that when he gives a call to a great
me ha ba fumana hono ha ba a bitsa mo hlalifi ya phame. Motho e o tetela a gutletse me hopolong ya bo hlalifi ba hae.
After a while when it comes to work in the phenomenal
me ka morana kwana ha di ntotse mo hlolo di etso o tshokane le batho ba le fasi ha holo ho amoela tse jwalo. How is your penalty? What the hell is it?
Goes on all the time. And that's all right.
Me how we take it.
And I have nothing against
me.
That.
I can't let you cut on the motu. I can't tell you.
But when God gets ready to do something in the supernatural realm,
in Pamudimo, how the mutatimo is a taba, the emonza, how Dimatao, got trial on Gamuna. Aka be unsepo ya highwayana. Me a mutuoti a murumi. Me hana tabo musebeti.
That's the kind of man we need today. Not polished scholars, but man who knows God in the power of his resurrection. For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses. He knew all of his training. He knew all of the theology. He knew everything that he should know. If he didn't need any education, he didn't need the master's
wisdom. Israel.
He didn't need one thing. And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the
Israelites. Or he could teach their scholars.
He was key to the very point. When it come to intellectual.
But they've taken God 40 years to be all that I'm out there in the sand.
And when he got all of his intellectual conceptions of God, the
evidence
out there in the sand, the metal was ready to be molded over. That's the way God takes his man.
Ke ka mo modimo o tsa bana ba ona o bo pule tsabo tsohle le hlalefo tsa bona tsohle. Ibe mo mupi e boholo wa dipuitsa aba beya go dima le bidi me a qale le ho ba bopa botsa.
Workman worthy.
Ba sebetsi ba tshwanele hang ke monna wa modimo ke manya ka go tlisa motho feta modimo ka sebele sa hae.
Watch the way he.
Hlokomela nka mo aba kwetlisa nka teng.
We would think again. Of another by the name of David. God was training David when he's just a little boy. The prophet Samuel come up and poured oil on his head and anointed him because God was going to train David to be a mighty warrior. And look at the training he gave him. I was reading some time ago.
Ke ne ke bala na kwana e fitileng ho dimo mona le lwa le la green. Mo ke rapelang teng ka tloelo.
Where God said to David, I took you from the sheep coat, from following those few sheep.
Mo modimo itse mo Dafita, ke u latile ka moradimo ku ntse o setse di mputse mmalo tseo tsa ntata o morao ka ntle kwana. Aba ka o etsa le bitso le ka la banna ba phame ba le fatshe.
And I think of the
right
training he did to David. Never so much as school him in some school. But he schooled him in his own school. David was a hunter and a shepherd.
David and his family were sort of greenhouses in the water.
Because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world.
Modimo lo ke tso sutisa motho dintho tsa lefatshe a tla mo khutsise a tla utlwe modimo
puo
e khutsitseng e sesane
then once in contact with God he
Joale ha se a hoka le modimo o hloka tshabo he
notice that he don't care le mo a ha tso tele se bolelwa ke motho
o tswa ska pila se fahla sa modimo
he knows God in the power of his o tsiba
modimo matleng a tsoa ya hae.
And then David, we see. Me jole David
ria mona kasa tilele. Modimo adumela biri ukena. Iba iphamula nkuya hai.
David just took after that.
David afela asala biri yo murao.
No doubt but what he prayed because.
Ntle pilaelo antsa rapela ho ba ha murao u bile a bua ka taba yeo.
And he prayed.
Me rapela kopa modimo.
He was caretaker over that sheep. He cannot lose that sheep.
And
he was saved that sheep with all
Christ.
And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him. He must save that sheep. You see what God was training him for? God wants his shepherds to save the sheep regardless of what he has to be called and what he has to go through.
Save them sheep.
Then he seen that David was gallant over this bear.
Anto shokomela.
He raised the power of the animal a little
greater.
He
set
a lamb, a lion, and took one of the
me yanka konyana emwe. Me tau ki pofolo ebu hali.
Oh, kwana Africa, mutakine
kiri tsuma. Tawi kabula banna ba lishume le pile o kare Jack Robinson. Oh, sibata se mata sa se tunana.
This is a big roar.
Kamu roro hari fela, fela banna ba timela.
And the one who died.
Le
motho ya
bola wa nki mata tau, ha u hlibu hloko ba letho.
It's such a scary.
O nyaro sa haholo, hu tlo mo roro o wa tau ha I rora.
Those great mammoth feet.
Di pika ha di tseo tsa maoto ka motho tsona fela e se ha rotse banna ba le shumele metso mmedi.
And to think of a little boy. The Bible said he was.
Mi hona hana ka mushanyana bibili iri o ne a le mogubetswana ho bolelang ene le siashana sa motho.
With a little slingshot.
Ankile le chikichane le a tseba ntho eo ke le tlalwana le hokeletso le ratswana le hlakoreng ka leng.
And a hungry lion. With all ready to taste of blood in
his mouth.
Running against the
sheep.
David looked up to God and said, I can't lose that sheep.
David alila la humu dimu ari nkeke kalashelo kiyona. Untuse morena.
And he knocked the lion down with a slingshot.
Antora palata tau kale chikichani.
And when the lion
yara
rolls up again,
that little boy in the line needed about 500 pounds or better. Mushayana
boy weighed maybe 70 or 80. He pulled from his little belt.
Aruta le kamela haitipa. Yara hata ui itua. Eka bula ambanna bali shume. Iwashe la hamalo. Aitapuri ala kama tshwala. Aba ae bula ya.
Courage.
Sibidi. Mudimu hauba kima kwala.
Can't use your
I can't get out of this house. I can't get out of
this
house. I can't get out of this house. I can't get out of this house. I can't get out of this house. I can't get out of
this house. I can't get out of this house. I
can't get out of this house. I can't get out of this house.
That's the man we God will send these
days for his Modimo tla ba romela matsatsing ana bakeng sa tsoseletso ya ona e batho ba ona ba e rapellang.
Later in years.
Ha isa isa dilemong mohla a ya kopana le bana ba bontweng se tlhobane sa bokaubere se seholo se le teng hodimo mono menwana ya di-inchi tse leshomele metso e mene a bile a iphafa a re jwale motho a ke a tlo ntwantsha ha ka ntlhola ke tla inehela ka o fapana mme re tla sebetsa.
Whoever who surrenders
the yena ya hlulwa ke ka moti ya bolosi ara tangwe sebetsa ka teng
when he thinks he's got the edge on
mohla hopulang bana u kokobeditse o tla re wena o keke wa tswella
o keke
wa rara police ya khalalelo ke re tinya methodist ke re tinya baptist che lo na ba re ba methodist le ke le tshwarana le modimo ha me le ka fumana ho ba le ka gona ka ba che le ka sika ho yetsa ka tshuta modimo ya lona.
If they teach, you'll have to get a hold of God. and know that he is.
O tla lokela o tshwarana le Modimo me o tsebe ho ba o teng.
They say the Pentecostal people.
Ba re batho ba Pentecost.
Dile ngwana tse
fitileng se ba sa tse sile sa Amos khutlong ho sile. Linki e ba tena ho yona.
But did you read that? Impanale
ba dile magazine wa life. Ba itse ka bona tsa tsile leng.
It's one of the greatest phenomenal this age.
Ke mo hlole o hlolang ka o fita mongwa go le ona. O kile mo o tsiba. Ke o hlaha kereke ya Pentecost.
And they produce more converses than what they're all the rest of the church put together. Dikopani.
Ke se bolo tshwenke magazine wa life.
Why?
Hobani?
They may be mixed up in
some. Mohlomo ba duwa ka ni dintwentse di empa mwe. Ke ba ha. Ba ema mo nngata na mwe. To
enchu
ba ibitsa ntse. Ye tshwe ba ibitsa tshweu. Pele tso mo hlatsuseletsa e rupo han. E tla rupo ha ra bona. Le eme le shebe ha ke ya etsa jwalo. Ba tla otlolo ka le lena matsatsi yana.
And David when Saul put his
Midafita mo sa Saul ya mo pesa ni hlomotsa hai are Dafita. How long should I call in a scobani?
Good.
Hell, Omoshayana fella, Mocha fella. Yena bile Moshabani, the woman in Bahai.
How come along, Sajuan? Listen to this.
Utuanda fita munyanyani eno.
You see, he did not. Leabona.
Ha buachena.
Saul, your honor, sir. My father sent me to the.
Saul, Mototre, Munaka. Ntata unankisi mupato mwamila oya puwa kolishin. Sikolo se pami. Ke tshwere PhD ke hlometswe o etsa taba ena ke monna ya masene.
He never said it like that.
Hai bua jwalo.
He said my lord
we are morenaka are
mosaki
alu se
mankuwa
ntate ko biri ana ya kene ya phamula ile ngwe ya ba ke ya bulaya le tau ya kene ya nka engwe ka e rapala tsa fatsi ya ha itswa ka e bulaya.
He said the God that delivered me from the paws of the bear and the lion.
Aba
are
mudimo on namoletse nalenta biri le tau. Aka namunela le machong amu frista e wa le tai.
Onna
ya kwetse tshwane se mudimo. Saule ona ni mon ka kwetse yohle. Motho aka ifumana ngo tseba ulwana. David a sa tsebe letho ka sabole. A sa tsebe letho ka thebe. Che Saule a tloa mo apesa di hlomotsa ha etse golo. Me David wa batho abatla a solo phana miyomo.
Ba fumana hore se tlhapo sa bokereke ha se lekane monna wa Modimo
sampa sa mosilakanya. Mme ditumelo tsa rona tsotlhe le dintho dikeke tsa bapiswa le dipitsa tsa Modimo mono.
O
ka moo re ka tswelelang ho ya hoile ra bua ka ba bangata ba fapaneng empa ho toba mohloditero wa rona ho potlaka. Elia o ne a tsofala a tseba hore o setse nakwana a be a siya lefatshe.
And God had found the man.
Memudimo afumana monna ile monna yana tshepala
ile monna ya lukileng abitswa Elisha. Now if you notice one of them is
Joel halika elelwa lele na mabitso au ke Elia milelengi Elisha.
Now he never went down into the
Joel asaka itsinga di hubeo le di twentse jwalo le hotswa
me
abata di kolo tsa tuta modimo di kolo
se phamentsa di tshutse. What did he do?
Aetsa.
He went out into the field and found a man
who was fumana monna ali makajoko ya dipholo tsa le shumele metsimedi.
In
Elisha yana lima atsiba ka mo motho ananelang mula o otluluile abile atsiba ho ba haka hetla shewa morao o tla tso ipana a gelotsila. Me Modimo a tseba hore monna ya tsebang ka moo ho phetolang foro e otlulileng a tseba hore a keke a beha matso a hae mohomeng mme a hetla.
He never waited till he got his education. Asaka ema
ofikela afumane tutu ya hai ho tswa dipanatseleng.
He just killed the ox.
Ampa hlaba pholo fela sa isa sehlabelo. A tloseletsa le Elia. Hang fela ha kobo eo ine dula o dima hai. Ali malala la o tswe a ikanne. Modimo a tsebe ba no ka mofa bogoni. Jwale ka gona Modimo o mokwetlisa nakwana. Yena se a kwetlisitswa o tsipamisa mahlo a hai forum. Ka joko ya dipholo tsa le shumele metsi mmedi. Mme monna a le mong a le makatsona.
He taught him some patience and how to be patient and train the ox to walk straight in the line. He had trained the man. Keep him on the Bible, on the word,
on the
God.
Stay straight in the line. He had trained the man.
And then even
taught him to swim.
He said, "Now you tarry here, for I'm going over to the field." Arre o bani kinyilo
ela teng teng khilgale. Morena un tumile.
And the prophet, after he had felt that power upon him,
le mo profeta o ba outwe mata a ha o duma hai.
Kubo ya
eo ya Elia arre. Kamurena ya utwane ka moyo ha o utwane keke ka o tloela. Ba ya khilgale ile ngalo ya buipulelo le kololetso ya mo Kriste.
And then he said, "Just stay Andori, here."
Ako salemona juale. Hona hulikani.
We
pulezi ubile ukolobe diswe. Hona hulikani.
I'm going up to Bethel.
Kia Bethel. Iling hori ntuya mudimo. Juale ba ipuledi baba ngata. Makabe ba khotswe ke ho.
Well, I've just come into the church. Hele kisapa kena kireke.
Miki kene burapedi.
Hori
usa duli. Mona hantle.
But impa utuan
Elisha akeke a hopula juale.
He'd already felt the power of God. He knows
there's more for him. So he said, "As the Lord
lives, I will
not leave you." Oh, how I like that. And he went up to
the
Bethel, to
the house of God.
And there he found a bunch of scholars.
They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said,
"Do you know what?
Me ba potela
ba ruhena.
You're on a little end of a stick. Did you know Elijah should take him away from you? He's so small, he can't live very long. Elijah's going to be taken, and you're going to be sent out there to the
prison.
Let me tell you something. A man that's ever tasted God
will not be willing or cannot quench his thirst that a man may sustain.
You can't do it."
Akasi yetu honu.
Mwono tuta
mudimu yoshi ya bona. Eo bane mbaina liyona. Mwono skolo saba profita. Ike kia hodisa na nyora la muna wa mudimu. Yase ala tute mudimu. Miba mpiele la basa pezi.
Oh, you should stay here in... Why, in 6 weeks we can give you your PhD.
Mikhele libegenze siletin. Reka ofa PhD.
And you know, it wouldn't be very long till you take about 4 years of training.
Miwa tiba ka pili pili hao pete na kwe kiswe.
Yadi limo zeka ba nne mwona. You know, if you put
out to be all right,
we send you out in our denomination. That won't satisfy a man of God.
Oh, God.
We'll train you to be a minister.
How can you learn to pray with us
about 4 or 5 years? He didn't have time for that kind of stuff.
Unasina na ku yantu ya mufika o aliye ton la hai le yansi di benseo.
It don't come about that.
Usana pameli udi mantu yeo.
He done had a taste of heaven in his soul.
Usana latswile hodimo moyongwa hai.
And he said, "Do you know your head's going to
be taken away?" Yaba ore na wa tsi ba hloya how it la tuswa na. Ni utlwa se wa sibuile.
Yes, I know.
Eh ke ya tsiba impa
thulan. In other words, save your breath. Don't try to tell me about it.
Ka mantswa man thulan, lisikela le ka humpulela ka yona.
Don't try to tell me what I'm doing.
Listen, let's get on plella. So you see it, John. Get your monkey and ten. Listen, you see Habile. Mudimu refama na ba kamba, ba na ba kuti si chwen. Si mudimu, ba sa si mudimu ni panalu hona. Me ba chelo, ba chwen ni panalu hani.
I know where I'm going, and don't speak to me about it.
Get your monkey and ten.
Just hold your breath,
yona. I kuti si.
Don't try to discourage me. Listen, let's get on depele, John.
Oba hukeke hatusha leto.
Oh, if the people's praise.
Oh, hola batho ba rapelwang ba ne ba ka fumana sebeti se sekalo. Oh, malatsi a me hlo a fitile. Ho ne se nnete. O shebe. O tlo kula ha.
Just hold your breath. Don't tell me nothing about it.
Thula. O se ke wa mpulela letho ka yona ke tswela pele.
The revival's coming.
So se lo tswe ya tla modimo o itshepisitse.
Oh, you sons of God.
Oh, lona bara ba modimo. Ke nan sidika di kwenseno modimo mono. Le sa tshabe. Tshabo e le sio. Nka mudimo lentse la ona ya tsiba o tlo tloswa empa ha se seo ke ha o letho la lona mona le ka ngahlang di khau tsa lona tsohle le di PhD le bachelor of art lento ena yohle ha eng godise thulang che o tla ngamwa hlo o di mmono che ha ke ngamwa hlo ke ngamwa ke kene le eto laka a tsola pili a na tsola pili ukeke wa khona ho itsidisa.
I know I can't make it.
Ya tsiba ke khona ho itsidisa empa modimo tla ntsidisa rialo. Le Elisha ya Jordan.
I'm going with him.
Ke tsama ya le yena.
God requires Jordan ever like.
Modimo ba tsa Jordan bo philo bo bo le bo bo.
So Elisha come around said now.
Only Jordan Elisha atla are.
Jale
Elisha. Elia are o Elisha. O sala mo hlang mo hlanganya na fela mo hlo mo ntjena. Ho bua nnete. Ho wa kena skolo. mo profeta wa leqheku a le ka ho metiko a re sa le mo hlanganyana fela ha wa kena sekolo ha kalo hela ha ibile o wa nete ha wa kena sekolo sa melao ya puo.
The only thing you
don't
do is how to plow.
So, you know, get your bachelor of art at
your house.
But not Elisha.
He said, as the Lord lives in
your soul,
he had a purpose. And they both went down to
Jordan.
Jordan means death.
Jordan bulela lifu.
There they stand. The old man and the young man. It really represents Christ and his church. And there they stood
by Jordan.
There she is coming down to Judea.
Great
ripples of the river like that. And Elisha with his gray hair hanging down his back.
Me Elisha, really why I'm a putcho le pele tsimo go tlongwa hae, le mahlo hae a hale. A se se fetseng a shebile gato engwe le engwe a yentseng.
One the young man. E monki mo hlanganyana,
o na eme se pono ho ntseletsa thato ya modimo pele.
The other was going home. There's both.
E mo aya hae, baba bedi ba le Jordan.
Elisha to him.
Elisha ho yena, o ya hae.
Elisha had a bitter life.
Elia na bone bophelo ba mahlomola.
That woman preacher down there had given him a rough way to go.
Morerie wa mosadi tla simono a mo phidisitse ka thata. Jesebele le akabe.
And the stones. And all. Likamajwe.
Lika dintotsohle tseo a fitileng hara tsona. Elisha o ne a gathala.
And he knew that he had fought a good fight.
Me a tsiba u ba nona lwa nento e molimo a bile a qetile sebaka.
Just across Jordan is
returning.
But Elisha was watching the Spirit on him. So he
was going to
every believer when you come to a set up, you will be way to Jordan and happen in your life. Are you going to cross or are you not? Jordan is separated.
Jordan is separated.
Separated. And standing back on the hill was these Mika murao
hole ralla ho no emi ba re di bana le jwale ba sa hoeletsa Elisha o mpe o se ke wa tsila o tla fitella kwana le ele di utlu di puo tsa jwalo le ka jeno.
Elisha said, if God is God, that's his.
Empa Elisha ara ha modimo le modimo le eo le mo prophet wa hai ke lo ke tso tla tsa sebaka sa hai
mika
hloka moyo wa hai o isebetsa ha ke hloka sekolo sa bona. Hola sekolo sa bona sine se gone go ietsa ba ka be batla tsa sebaka sa hai.
But God called me to.
Empa modimo mpile ditse o ietsa me ke hloka moyo wa hai. Hola dikolo tsa dikereke di nkile sebaka le mata ao Jesu a fane ka ona ba ka ba sinkile di le montse ngata tse fitile Methodist Baptist Catholic Presbyterian. Empa ikeke ya ietsa le ka mohla ho batle ya moyo wa Jesu Kriste me o tla tsila Jordan ya putse engwe le engwe ya mogato ka morao mona
to
engwe le engwe sile me o eme le modimo fela.
So he stood with him.
How is Jalo? I am Aliena Jordan.
Elisha looking up there.
Elisha shebile odimo mane atiba hore kai kai moshewane modimo tla kopana le yena.
And he took off his robe and he looked.
Ya ba hlubula go boya hai. Me a retulohela ho mohlankanyana. Me a phutla Jordan.
And when he did the Jordan.
Ba aete Jordan ya petea. Ya ba tlo ba tsila mo bum o omileng.
See, the Jordan ain't so bad after all.
Ya bona Jordan ha mpi akalo ibile ha o ina lento e bulela ntsila.
Oh, when they hit the other side.
Gele ha ba hata ka kwana.
Hooked to every bush was a horse.
Ke a se sa ka sense ho ke tswe pere le koloi.
The king of kings.
Morena wa marena na rumile mo feletsi. Ho tlisa Elia hai. Ya ba ho fedile ho Elia. A se a hata ditse ke yona di limontse ka ba mashume a robedi di hong tsa o pia hanne ba tuba o tla simono me a fitile ho feta ra di tlala le dintwa di ntwa engwe le engwe sile a itukisa ditse o ya hae.
And he looked around to Elisha.
Ya ba o retela ho
Elisha.
Me Elisha na ba tla o bona pono gele a fitile di kolong tsohle morao mono tsa wa ka beng a gefuditse o tsona di ne di sa tswe tima ya letho di mo ne o tla mo kwetlisa ka tsela ya yona. Ka hona ya re ha sheba mono a tadima di hlahleng tseo tsohle. Tsohle ke yao hokeletswe teng mono makoloi ana a mollo le dipere tsa mollo taba eo ya etsa ho ho Elisha.
He saw a vision.
A bona pono.
Yes, brother, And when God taken Elijah up, he came back with a double
dose of the Holy Spirit. Praise God. Praise God. Praise God. Praise
God. He was ready for the revival.
Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise
God.
Praise
God. God made his name.
Wa etsa lebitso la hae lesa shwing. Ba profeta bohle ba ne ba eme ka mathuko ba mo shebile. Ke aba ba lukela ho inama mautung a hae. Ho ba ne fumane mathla a modimo.
There's coming an hour when God shall make. Ra ya ka yo modimo tla inamisa le fatse mautung a bana le basadi.
Ba itshokomeditse mono ba tsila Jordan. Ba arula ntotseo bo bona ba shutha dintontsa le fatse.
Brother and sister tonight. Whatever you do,
whatever you say,
let God train you for his own
service.
We are living in a day before this revival.
Let God search your heart.
Look, he's found the man of God.
Khale o farisa e kaetse surobi sa hai empata me o mosebetsa jwalo pele aka e ka ba morutuwa shebanse a sientseng ho banna mengwa e yohle bona lo ke tso ba tshwara a budulela thuta modimo yohle ka ntle o bona.
And Paul, as soon as he saw the vision,
me Paulo si hangu ba bone pona ska ya Jerusalem o khamaliele murutie moholo e moholo ka ofitsa Israel ana ithutile ho yena ha ka khutlela ho yena ho kopa keletso ho yena.
Whenever he went to Jerusalem for 40 years, but he went out to eat. There, God let him write
many books.
Is trying to empty the world out of
the world.
Look what he's doing right here now. He's performing signs.
O santse a hlaisa yona mehlolo ya hai e tshwanang le meka.
What is it?
Ke eng? Ke o tshela Jordan. O dula le modimo bo inotsi. Le robale ka ara se hupisa hai se hlokisang. O hlolla le bidile le holla mmutu wa dipitsa. Me a ke a le bopelle.
Tonight, while we're in prayer,
o simbona re sa dutse thapelong. Re sa tsa ba keng seo. E thoba tse modimo le bidile hai me le re morena ke nna yeno. Mpope mme o mpopele swantso sa hao ka sebele. Ni modimo tla etsa.
While we bow our heads just a moment for a word of prayer.
Joala re sa ina misa di hlotsa rona motsotso bakeng sa pulelo ya thapelo.
Di jana
fela o thapelo ke rata ho botsa batho ba ka mona le ba ka ntle potso ena.
How many in here sincerely would like to go with Jesus? Ke ba ka ka mona ka botshepei ba rata ngo
thewela Jordan le Jesu busu bona.
Mme teng o tsela
o fihlela o bona pono le o bona seo modimo a leng sona ruri. Na le ka phamisa matso a lona. Modimo le tsono lo fatse shebang fela ke ya gola matso a magolo a mabedi ka mo aong a phami.
Go down to
Thewelang Jordan e sentla se koleshing ya thuto.
Elisha
wile a feta ntho ye mo halotso.
They said Terry here.
Ba re Salamona are ha ke batle jwalo ke ntho ye ntsweng ke motho.
Ah,
ikeke ya godisa le nyora la motho ya nyorotse modimo.
No seminary experience, no.
We tibe lo ba thuto ya college ha buyo. How di khautsa at ka pantotse jwalo le khale di keketsa khodisa lo nyora leo. Pele o nwa sibeng seo sa bophelo.
You that raise your hands, pray with me.
Lo na ba phamise matso a lona, rapelang ha mo le nna jwale.
Dear God, in this few minutes of
Modimo rate ha Mechitsung emmalo ene ya tshebeletso bana le basadi ba eme pila mabota ba shanyana le banana le kantle ba itshitlele di festering
hot but yet there's something in them that you caught there
what is a impala o lojwalo huna le seseng ka o bona ke uri o hapile maikutlo a bona ho senjwalo ba ka ba tlhuile ba ikela bana ba shatlo ema mono ka tsela eo
Lord God because they know that we're not human beings. Ba
tsiba ke batho fela
and we read in the paper
where ba dile di pampiring mo emongwa bo ramotse ba rona ba metleng ba tlotle hang ana ba metse motlatsa mo president a bua a ileng ankuwa
another at a ball game the other night a noted man went quick
emong papadi nya bolo phirimana yengwe
mna ya tumileng a ikela ka potlako
mme ya bona isibakeng se sim phirimaneng yena Mujimu ewe tlaba tsela ya rona ka tsatsileleng.
Maybe not in the same manner but we
Mohlomong ise ka mogwa o tshwanang empa re tshwanetse o tsamaya.
And let men come to them.
Me ba batho ba ke ba phaphame me ba lemwe hore go ba setho sa kereke ha se seo se batlang.
You want man to be filled with the spirit born you that
Ba ka batho ba tlatso ka moya ba tswalwe ba rengwe ho tshiswa ka hare ke moya o halalelang. Ba tshwailweng Banna ba tshitse mola banna ba bitsitsong se modimo
and we believe that you're going to send
me re dumela hore o tla romela tsheletso e o Billy Graham le ba bang ba bangata ba irapella
when you can get men out to themselves away from their school of theology
mo sa o gona ho hulela banna bo ino tsimba bona ho hula le dikolo tsa thuto ya modumedi ho hula le mekgwa ya bona ya boitshepo banna ba sina ntshabo banna ba bana le semelo ba tsamaya le wena Ba o dumela me ba o nka lentsu la hao. Modimo bungata ba bona ba eme mona jwale. Ba tle ba fe morena Jesu tsohle tseo bana le tsona ba rekise lefatshe. Ba tlue ba fete Gilgale sebaka sa boipelelo le talo ya mokreste. O tsamaya a feta mohalotso sekolong sa boprofeta se neng se hailwe motshio mono ka thuta modimo ya bona.
To an open vision when they cross.
Ho tswela pele ya Jordan ponong e pepenene. Ho hlabatla tsilo. Ho fumana modimo ya philang antse a phila.
Later we find this prophet looking all around him.
Ha morao re fumana o prophet a kama ka kama thuko ho yena. Me manyolo ya a mollo a me mono. Le makoloi. Ka se dothani tsatsileleng. Ba sa le teng mona philimane yena morena. Bitsa bana ba hao. Bitsa ba sadi ba hao, ba shanyana ba hao, banana ba hao morena.
Speak peace to their hearts and let them cross over
Bula la khotsa dipelong tsa bona me o ba dumelle o tshilela ka nqane go di nthotsa le fatshe go ba re iko ba ka le bitsong la Jesu le ba kensa hai amen ke ba tlhobina na kwana fela ka bo imamelo fela to tshong
have thine own way lord
thato ke ya hao morena thato ke ya hao
hold over my being absolute
laola ka botlalo bothumbame ntsware o mpupe thato nya hao ke sa litile gutso le boinelo ha mo joa le mogong wa tlotliso
I dedicate yourself to that song by that song to God hold over my being
Thato ke hao jalo we nele thokong eo ka thoko eo ho modimo Thato ke hao laola ka botlalo bothumbame ntshware o mpope thato nya hao ke sa litile gutsong le boinelo ka boimamelo jwale tlotlisong jwale le skela kamaka shebang ho modimo fela
Really mean it. Have thine own way.
Thato ke ya hao ka o shwelela ruri. Thato ke ya hao wena o mmupi na ke letsopa. Ntshware o mpope thatong ya hao ke sa letile. Khutsong le buinelo. Ke dumela ho tla ba molemo ruri. Re rata ho tlotlisa.
Messages over now.
Molaetsa o fitile jwale. A re tlotliseng fela motsotso ka dihlooho tsa rona tse inamisitsweng thokong eo hape.
Have thy own way. Thou art the potter, I am the clay.
Thato ke ya hao, ke wena mmupi, nna ke letsopa, ntshware o mpope thatong ya hao, ke sa letile, kgutsong le boinelong. Morena, fana ka sena, e mong le e mong o tloha baneng ba banyenyane bana, ho fitlhela leqhekong la monna le mosadi, ya ka pela sefahla se kgethehileng.
May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of the doubts.
Moya halang ona jwale o ke o sebetse tumelong ya bona le o tlosa dipilalo tsohle ho hloleha ho sa tsebisa leng hohle mme ba ke ba botswe ho latela thato ya hao.
While they're on your great molding wheel, we lay our soul.
Ba sa dutse dibiding la hao le leholo le bopang, re beha meya rona ka boinelo ho botswa botjha. Fana ka sena o ho Modimo ka lebitso la Jesu Kriste mora wa hao. Amen.
I just love
Luna.
Just quietly feeling the Holy Spirit.
Utla moyo halanga buimamelo.
Oh, it's a rugged message, and then.
Oh, kamura mulaiza o khotlaitsin. Unta no latela. Monati o wa moyo halang. Utliswa ke lentswe.
I'm going to sing a verse of that.
Kitabina timana ya sefila seo kapaki leke.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old.
Efopamadi evangeli ene ya moyo halala efopamadi madi ya barutuwa ba shwetse nnete evangeli ene ya moyo halala efopamadi wa pele ho shwali anu lena la moyo halala ibile Johanne mokolobetsi empa a shwa sa monna hanto tla morena Jesu ba mothagisa abulela ha moyo tla pholosa batho sibeng ha sa Petrus ne Paulo le Johanne ya ratwang ba neela maphelo a bona evangeli ena e tle phatsime ba tswa ka madi a bona se ka ba profeta ba gale ho tlobolelo ka botshepei ntswe la nnete la Modimo ba nto tlepitsa Stefane a rera kgatlhano le sebe a ba halefisa hona ba botetsa hlo ya hae ampa shwa moye anela moya aya kopana le babang gotla lela le fanang ka bophelo me ya tsa a le tare ya hoa gotla fihla nini morena o tla hlula nini ba entse mogopo empa ba bang ba sa tla nela mali a phelo ba bona bake sa evangeli ena le le kubula yona le le fubedu ha mmoho jwale.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciple
who died. Efopa madi, evangeli ene ya moyo halang, efopa madi. Madi ya barutu ya ba shwetse nnete evangeli ene ya moya halang e fopa madi ine ile bomang bana ba modimo ba kwetsitseng wa ba wa babitsa modimo wa ka sebedisa lekwala jwang o kinya lentswe la hae wa thuthumela ke ka lona lebaka leo ba sa tsebeng letho ka lona banna ba sa thuthumeleng bao modimo ba boloditseng ka moya o halalelang modimo phela ka hare a ka tiisa ka madi a hae ka potlako e ka hae bopaki ba hae ka madi a hae ha tsotelle o phela ka kreste o nna o phela ke kreste mme o shwa ke moruo ke ka moo ba ne ba ikutlwa ka teng ka yona amen jwale ke nako ya mola wa o rapelela mme ke mola o tlileng ka nako wa thapelo e ka ba 20 ka morao ho 8 empa re batla o rapelela batho mme ke batla lona hona jwale hona thero yotlhe eo re ne re ka e rera e ne sa tlo bapiswa le lentswe le le leng le builweng le tswang o modimo ka sebele jwale go tala mola wa o rapelelwa e tswe re tshepisitse go rapelela botlhe re tla etsa jwalo ga morena rata rona bosumo bo bong le bo bong go ntshitswe ditlankana tsa go rapelelwa le go bolela tabeng ena gore re tla bitsa setlhopha mono bosumo bo bong le bo bong mogweng wa temoo ya meya empa batho he ba bang ba bona ba ne ba tsamaya bosubo re ne re tshwara tshebeletso e kgolo mme moya halelang o tsholoe le batho ba tsamaye mme bosumo bo o latelang re tlameye go ntsha tse ding gape ebile ga ke sa fane nna ga ke a sheba Fanny Wilson ya eme morao mane ke opola motlha ke ne ke ka mosadi eo e ka ba lesomeleno tse supileng o feta moo e ka ba 20 1932 a bolawa ke TB mme ngaka ya motse ona e se motetse mme mothapo wa hae wa madi o gaogile go dikobo le ntho e nngwe le e nngwe di ne di tletse madi monna wa hae le moradi ba tla mpitsa o sengogong ke nyelogela mono ka dibitso la morena Jesu Kriste odima gae matsatsi a mmalo ga morao gara maria a batang ka mokolobetse ka lebitso la morena Jesu Kriste nokeng ya ba o theoa ka tsela ka morao go lori ya gale ya dikgomo a kolobile tete le pirimaneng ena o sa phela goba kreste o entse go ke kgetlo a pele ke mmona ka moradi dilemo tse ngata ga ke sheba odima mogopi ke e bona modimo o sa phela ke gantle mme o boletse ka oba ke phela le lona le ka phela ke gona jwale ke rata ka mokgwa o itseng go le tlalegela seo taba ena e leng sona gobane ga ke sa etse le ka tshwana le tloa le re che ga ke e utlwisise jwale dipheelelo tsaka ke tsena gore jesu kreste e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng jwale ga e sa le ena e ka kgona a tshwane molaong o mong le o mong maatla a tshwanang bogolo bo tshwanang go tshwana nthong e nngwe le e nngwe a na le yona mme lefatshe mona go kile a tlhaba geri ke ba bang ka motlha ba tlileng ba re beng hadi re batla go bona jesu mme ke dumela eo e le takatso ya monna e mong le e mong kapa mosadi ya o tlileng tsa jesu o batla go mmona mme ga a sa tshwane re ke ke ra mmona empa ga a tshwana re ka mmona go seng jwalo o buile ntho e fosaetseng
Yet a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I.
Ho se ho se ho kae mme lefatshe ha le sa tla mpona empa lona le tla mpona goba nna le emedi la motho ke tla ba le lona le ka o lona ho isa pheletsong ya
mongwang
ya ba jesu o tshepisa go dula ka gara kereke ya hae a etsa dintho tseo a di entseng motlhango go fitlhela mongwang o ba o fela.
Now I said a little while.
jwale o boletse o seo se o kae lefatshe le sa tla mpona tšhee jwale re tla mmona
re
tla lokela o bona moya wa gae ga e ba a le ka go rona mme moya o o tla lokela o sebetsa ka mo a sebeditse motlhang oo go seng jalo e tla be e se moya o le mong ke nna sefate sa morara lona le makala ga re bea lekala ga le dutse morareng lekala leo le tla beya tholwana ya mofuta o tlhagiswang ke morara go lona
tšhe
morara wa pele o tlile lekala la pele le tlhagileng morareng e ne e le lekala la pentecosta dipono maatla diphodiso kolobetso ya moya galelang dipontsho tse kgolo le meka lekala le latelang e ka kgona e be lekala la mofuta o tshwanang go fitlhela tetelelong ka kgona go tshwane ke seo jesu a se boletseng jale a re shebeng seo a na le sona maobane ga re ka fumana seo a na le sona maobane jale ke a kgaoletse ka baka la nako ke tla fana ka ditaelo tsa metsotso e metlhano mme ga re ka bona seo a na le sona maobane e ba jale re ka bona seo a leng sona ka jeno mme tla be e sa le go le jalo ka go sa feleng a na taba eo e tshepala ka go lekana jale motlhana le lefatshe mona o tlile jale ka mesia go kolobetsa ke johane mokolobetsi a e se sebetse lekgatheng lena ya ba o kena thutong ya gae ya go kala o ne a rometse go mang bajuda jale re a tlhokomela go na le ditšhaba tse tharo fela tsa batho lefatsheng tseo ke mojude moditšhaba le mosamaria e leng ka masema le setšhaba sa jafeta mojude moditšhaba le mosamaria lesaopola petrosi o ile a ba tlhabela mogosi a tshwere dinotlolo tsa mmuso ka tsatsi ya pentecosta go bajude ba kange molemong wa lona mme le kolobetswe ka lebitso la jesu kereste filipi a theo a rerela basamaria botlhe ba dumela ba baka mme bana ba kolobeditswe ka lebitso la jesu kereste fela moya galla o e seo theoele odima bona petrosi o ne a tshwere dinotlolo a theo a ba beya matsoo ya ba ba amoela moya o galalelang ya ba kornele moditšhaba go ba bone pone gore o ne a loketse go lata monna ya bitswang petrosi simon petrosi ya dulang tlong ya monna ya siwang matlalo itse ya petrosi ya nyoloela mono ya re petrosi a sa bolela mantsweana moya galalang wa theoela odima bona petrosi a nto ore ke manyaka gana le metsi ga e le moo batho bana ba amoetse moya galalang jwale ka le rona re amoetse tshimologong lekala le lene le leng letlha le tshwana le a bona jale ya re ga jesu a kopana jale o ne a sa tlela baditšhaba ke ba bakae ba tsebang go o ile a thibela baruti ba gae go ya go moditšhaba ofe kapa ofe ke ba bakae ba e tsebang le sekele ya go baditšhaba le mpele ya dinku tsa iseraele tse latlhegileng mme e re le saya le rere le ntse le re moswi wa legodimo o atametse dinkung tsa iseraele tse latlhegileng jale o ne a lebeletswe ke mang go tlatsatsing leo e seng baditšhaba ne re le baheteni ma-anglo saxon re le maroma re rapela letsatsi le ntho tse jalo re sa lebelela mesia wa letho ga e se bajuda le basamaria jale o itsebisitse batho ba neng ba mo shebeletse jwang a re gutlele morago go mohala le di johanne kgaolo ya pele motsotso fela jwale mme le mamele ka tlhokomelo mojuda wa pele ya kileng a tliswa go yena motlha filipi kapa andreas ena sokoloa a bile a tloa a ya lata moinae simon petros o ile a tlisa simone pela jesu mme jesu a mmolela lebitso la gae ne e le mang le o reng tata e ne e le mang ke ba bakae ba tsebang go le gopola gore taba eo ile a etsang go monna eo ga morae a na tla tshwara dinotlolo tsa mmuso letsong la gae ke seo a ipakileng a le sona mesia ka potlako he lipi o ile a sokolo a tloa a lata nathanaele ke dimaele tse masome a mararo ka morago go thaba a nto ya tlo mme ke moutlwo a re o mofumadi nathanaele nathanaele o kae o ka ntle gara ka gara tshimo ya metlhware a mathela teng ka potlako nathanaele o kae na ya ba mofumana tlasa sefate mme nathanaele a ntse a rapela a mo emela go katelela go rapela mme a re e se o phela jwang nathanaele dijalo di a jwang fele o ne a tshware molaetsa ke ka moo monna ya kopaneng le jesu a leng ka teng a sena nako ya bosawana a re tle o bone e o re mofumaneng jesu wa nazareta more josepha mme jale ke bona nathanaele a tlhotlhora diaparo tsa gae a emathapelong a re jale filipi ke o tsebile o le monna ya molemo le monna ya tshepegang jale na ntho e molemo e ka tswa nazareta tšheo a tseba ga mesia a katla o ne a tlatla jerusalema ka kereke ke seo batho ba ba bangata ba sena ganang ka jeno le a bona o ne a tla tswa jerusalema kaiafa ga e tsebisa sebokeng se fetileng ka baka leo ga o moithuti wa thuta modimo ya ileng a tsebisa taba eo ke o tsebile o le monna ya tshepegang na o se o kenwa ke maphokaetsi o le gale ke o iphumanela a re na ntho e molemo a mo araba ka karabo entle ka go fitisa e motho a ka e buang a re tlo o iponela jaletsileng e potelang ke utlwe Nathanaele a re kapa Filipi a re o Nathanaele o a tseba keng o sa gopola motshwasi yo wa gale wa ditlhapi jasmon yena ena sa golele o saina rasiti motlha o ne mo fa yona o reka tlhapi go yena ee ke a gola lebitso la ga e ne le simon ee go jalo
I brought him the other day up in front of that Messiah. He looked at me and said, "That's the only thing I'm
seeing. Eh, me hang fell ham mon art. Libi zola ha u Simon. Libi zola ntata uki Jonas. Neki inke ke kamaka. Impa ha u fika na pila hai. Ake kia ubulela horu no lema."
He said, "Ah, now wait a minute.
Are ah, jole bebuti. Isin. Ha u lejole bafika na chile shaman. Me Jesus ali mulemwa urapela katwaelo arapela baku. Me arha kone anyulua me ake na chile."
Jesus looked up and he seen Philip coming.
Jesus a sheba odimo ya ba bona Filipi atla atisa motho a tsama ka mo. Ya ba wa mutadima mia. Bona mu Israel e o semano yena. Na ke tuto e sili yo.
That was Jesus yesterday. That's Jesus.
Ine le Jesus ma ubani? Ke Jesus ka jeno ha iba isa le yena. Ya ba muna ye wa ema.
I can see Nathaniel Philip nudging.
E ka ke bona Nathaniel Filipi a mo gotla ar. Ke itseng wena? Ke itseng we? Are rabbi ke hore mo ruti ka ba ka mo re ka e bitsa ka jeno ya tseba hantlentle lentsile le pile la seheberu le bolela mo ruti
said rabbi
hore rabbi o mponi nini
how do you know anything
ho takang ha o tseba letho ka nna
I never seen you
ha ke so bone mo philong baka o tseba jwang ho ba ke mo Israel o tseba jwang ho ba ke molemo ke a tshepala ke na le nnete ha o so mponi mo philong ba ha o ntse ba la kae
He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.
30 miles from the temple for her. Wow.
Now what did he say? He said, Rabbi, you are the son of God.
Rabbi, you are the king of Israel. If the Jews had done that, now where did that was the elected Jew? How many people did you say?
Gene
bona le batho bangata ba sa tloe amohela ya bona bibele e boletse jwa empa monna yo bona yena le moyo wa modimo ka o yena ya ba wae pa are rabbi o mora modimo o morena wa Israele empa di tibi tsa tsile o tsa thuta modimo ke a di eme mono ba priesta le ba ruti ba baholo ba mo mametse mele a tsiba ba itse ba re ke se moe ra ma sonolo moyo wa belsebule o dutse o duma hai Jesus, have I bua ba hoele ditse che
But Jesus turned and looked at him. He said, "You can call me that and get by with it."
Empa Jesus a retele aba sheba are le ka mpitsa jwalo la puni. Empa na ko ya tla mohlamo ya halang, mohla fitlang. Ha le ka bua le ntle le le. Ha tsana le yena ha itsa ntwe tshwana. E ke ke a tshorola le fatshe nne ka pa le fatshe nne tlang.
So then what are we dealing?
Ha o le jwalo re tshwarane le eng? Ba o ne le ba Jude. Ba Jude ama kwa maniti le ba tshepe ha ba ne ba dumela ho yena ile Mesia ba ruti le ditsebi tsa tshuta bo modimo ile le boma e o ya nwa jwale ka re fitile teng
he said you are of your
we are le bana ba ntata lona dia bolosi le a le jwalo ba le masene ba hlalifile ba ne ba halalelang ba sa thona ke le hlokwana halalela ba sa batle o tlola sabata ba keke ba jana ma ya letho ba halalela empa ba sito ho e bona ya bona ba ne ba kwetisi tshe ke motho
God trains his
Mudimo o kwetisa bana ba hae ba gohlaetseng ke hantle bana ba bitsitsweng se modimo ya batatile le o ne ke sa ba jule bana ba sina ha ke ka mo aitse ba ri tsengo ba jude ke ba kae ba tsibang ho ba le o ke lengolo ke hantle jwale ha ba itse ba ditse ho ba jude ine le Jesu ma obadi le ba jude jwale o itse ba samaria bana ba lebeletse o tla hae
yes they were
bana ba lebeletse empa e seng ba ditšhaba ba samaria fela mme kgetlo la pele ga a nako pala le ba samaria o ne a loketse go feta le samaria ya ba wa ema mme a roma barutiwa ba hae go ya batla dijo e ka ba gore ya le12 a dula fatshe sedibeng ya ba go tswela mosadi teng a kalalela jale re ya mo tsiba nae ena ke mosadi ya mekgwa e ditšhila mofumadi wa strata le a tseba seotso
Come out and start to let the water down in the well.
Me a kalela o theolela nkgo ka sedibeng.
And she heard a voice saying, woman,
Ya ba utlwa lentswe le reng, mosadi mphemetse. Ya ba wa tamaka, mme ke ya mojudi wa dilemo tse ka ba bogareng a dutse moo. A le 30 le ho hong fela, empa bibele e boletse e ne ka o 50. Ba re o monna wa dilemo tse sa tlhole 50, mme o bolela ha o bone Abrahama, a re pele Abrahama a e ba teng ke teng. Le a bona a shebala a hudile ka bakala mosebetsi wa hae, mmele wa hae wa motho. Ya ba wa tamaka a tseba hore ne le mojude,
She said, "Sir, it's not customary for you Jews to ask
the
man for
something like that. We don't have any dealings with one
another." He said, "Woman,
She said, "I'm not going to be able to do this."
You've got half in the one that you now live with is not
sure.
She stopped and looked at him.
Now she said, "You are the elderly one, sir. You are
Washington." She knows what God has had for each neighbor.
Jeffersonville. That's right.
She said, "Sir, I perceive that you are a prophet.
Now listen here, we, Jale Mamela, Mo Profita, Atiba Hasaka Atiba Tabaeo, Kamuha Omo Sili, Ake Atiba, Rikiale Mo Profita, Now listen here, we, Jale Mamela Mon, Runa Basamaria, Isipa Jude Jale, Basamaria, Riatiba Messiah Mushatang, Utarbula Dintotina.
What kind of a sign was that?
If he is, I remember, how was that?
It'll be here. With your name
Now, if Jesus declared himself before the Jews, and we are Methodists, we are Baptists, we are Catholics.
We are here now. You people here in Jeffersonville,
I've
been raised with you.
And I love you.
Don't think me to be a fanatic.
Listen, Lenana hore dikakanyo tsena di jwalo sheba morao morwalong wa 37 rona batho mohlalene le tsheya hantle mona kerekeng mme kere o tla ba maoto a mashome a mabedi a metsweng mmedi hodima Spring Street dikgwedi tse tsheletseng pele o hlaha mpolelele mohla ntho e kileng ya bolelwa e le ho rialo Morena eo e ne e se nnete hanne mpolelele ntho e le nngwe eo a kileng a e bua le ka mohla ke nnete mme e sa dutse e le nnete mme e tlabe e sale e le nnete ka mehla jale re keke ra tlisa ke a kgolwa go tla rapelelwa batho ba lekgolo kapa go feta mona re keke ra ba tlisa hang botlhe re tla tlisa bao re ka ba kgonang ka nako mme re ba tlise jwalo go fitlhela re fitlhisitse botlhe mona jale ke tla kala ka ke a kgolwa na Billy Paul o na se teng mona na o teng ka morago mono molelengwe tla ka kwano mona ke batla go bona seo na o ntshitse setlankana sa go rapelwa sa eng bo Q. Setlankana sa go rapelelwa sa Q sheba setlankana sa hao sa thapelo se na le Q nngwe go fitlha o legolo go lokile re ka se kgone go ba tlisa botlhe gang empa re ka tlisa ganyenyane ka nako go fitlhela re ba fitlhisa mona botlhe re batla gore batle ka bongwe ba be ba rapelelwe ka go fela jale bonang ke batla gore motho e mo le emo ka gare le ka ntle go nagana sena mme go kwalweng ga kopano ena
the pastor brother Neville
ke nela kereke ena ho modisa moina Neville ho le nela ho yena le yena ho modimo moina Neville mona ke rata ho le mema bohle ho khutla moina Neville ke le sole le khabane ke mo hlanga wa sebele wa Kriste moreri wa mehleng wa Methodist ke kholo moithuti ya tswa Asbury
and he's been trained
ne o kwetisa ditso tsa bo modimo yohle kolishinya tsa bo modimo o na le boiphihlelo ba seo ba se rutang
but one day he come to a place
empa ka letsatsi le leng a fitlha mo a tsebileng gore o loketse go fumana ntho e fapane ya ba o tshela mola ke modisa mona monna ya tletse moya moreri wa sebele moithuti wa sebele wa thuta bo modimo mme ke a le kopa lona batho ba motse ona le setšhabeng sena ga o sena kereke mme o batla utlwa efangedi ya makoma ke o mamele moina Neville o emetse yona ntho eo ke e emelang ruri lesole la sebele le gabane rona botlhe mona re rata moina Neville o ketile nako e ngata le rona mona mme re a mo rata
If Jesus Christ, by the Spirit, will return here tonight,
jwale ha Jesu Kriste ka moya a ka kgutlela mona bosimong bona mme a etsa dintho tse tshwanang le tseo a di entseng mohla a nang lefatshe mona go bajule le masamaria o tla etsetsa lona ba ditšhaba ntho e tshwanang ke ba bakae ba lona ba kareng ke tla mo dumela ka pelo yotlhe yaka mme ke tla e amogela gona mona go sa tshotele e kereke o e kenang ga ona o kare na o batla ke tlwele go ya kerekeng ya Methodist chairmong hat baptist chairmong hat e ya gotlhe mo o batlang go ba modimo o na le bana ka gara e nngwe le engwe ya dikereke tseo ruri o na le bona mme wena mohlhomong o e mongwe wa bona mme ke o rata jwale ka ga o ne o le setho sa tabernakele ya Branham ga o etse phapang e nyenyane go nna le tseba seo ka tshebeletso yaka ya lentswe gotlhe ke a dumela modimo o rata bana ba gae o sa tshotele e letshwao leo ba nang le lona ke seo leng sona ka gara pelo ya gago empa re le memela kopano ya boena fela le amogetswe go tla jale motho e mong le mongwe wa tsiba le lona batho ba jeka sendi le a tsiba ka mora dintho tsotlhe tse ngata tse boletsweng le tse entsweng mme tsa letswa e sa le pele e nngwe le e nngwe ya tlhaa ka phethalo ka moo ke ba bakae mona jeka sendile ba tsebang go e le nnete phamisa matso a lona ba tsebang tikologong ena mona gona jwale jale go lona batho ba kantle o motse le bona seo ke se bolela ke batho ba ba kae ba matswantle go motse a kileng a etela dikopano tsaka mme ba bone gore e le ya tlha gantle ka go phetela ka moo e boletseng phamisa matso a lona go batho ba Jeffersonville le a bone bibele e boletse taba e ke e tie ka molomo wa dipaki tse pedi kapa tse tharo e potile lefatsheng lotlhe jale e be re emetseng ntho e nngwe le e nngwe e beilwe matsong a rona ke morena Jesu o re neile dintho tsotlhe fela jale re tla kala mola wa thapelo mme ga Jesu a ka sebetsa mona bosimo bona jale ke ba bakae ba lona ba tseba setshwantsho sa morena Jesu lesedi leo lona botlhe le tseba tsa lona mohlomong se Washington DC se kilwe ke monna ya gabane ka go fetisisa eo Edgar Hoover a kileng a ba le ena dilemong tse mmalwa tse fetileng George J. Lacy ditokomaneng tsa dikgatiso tsa menwana re na le lebitso la hae la hae hodima pampiri eo gore bonnete o boletse ga le ena a kile a gopola e ne e le psychology ke ne ke bala kelelo ya batho a re empa monghadi Branham leitlho la motšhini la camera le ka sitwa go nka psychology gore lesedi le otlile lense ibile re ngoletse yohle dipampiring e tsamaya le setshwantsho seo lesedi le otlile lense ke ba bakae ba santseng ba phela go tloa motlhale ne lehlagetlo la pele pontsheng ya batho tlase mo nanokeng motlha ke kololetsang magolo a o tlase mono tsatsing leo ka gara mo ao phamisa letso la gago o na le matso a mararo kapa a mane ba santse ba phela go tloa dilemong tse fetileng motlha nne le lepelela tlase nokeng mme molaetsa wa moreno wa latela go santse go tshwana na o entse gantle ka mo a boletseng ka teng mone gore tshebeletso ya lentsi eo ke tlabe ke rera e tla kalatoseletso e yang ka lefatshe pejana fela go kgutlha ga keresete la bobedi shebang seo se entseng le ya bone mono go tswile teng mono Oral Roberts le ba bang bana botlhe le ya bone mme ga o tse lefatsheng lotlhe setšhabeng se se le se seng bathong ba bang le ba bang puong e nngwe le e nngwe melelo ya tsoseletso ya tuka ditshebeletso tse kgolo tsa phodiso le ya bone jale itukiseng ka gare ka ntle gotlhe mo le leng teng amogelang keresete le tlaetsa jwale bosung bo jwale go tala jwale ke ipeya go morena jesu ke tle ke kgone go ineela moyeng e le go godisa jesu keresete fela
But Jesus Christ, that these people,
isn't named by Jesus Christ, or about to bana ba to beso metswalle yaka ka hare le kantle o motse ba tle ba tse gore evangeli e o ke boletseng ke nnete ya tile mi Kriste o teng mona ho nnete fa tsa ile nnete ka lentswe la hae le moya wa hae re tla lokela ho ba bitsa ka bongwe fela re tle re bele re tla qala ka palo ya nngwe Q palo ya nngwe ke mang ya etshwereng haeba o sa kgone o ema baholo ba tla o jara
We won't get every one of you.
Re batla o fikela e mo le mo wa lona. Q palo ya nngwe.
Brother Hickerson. Billy.
Mwena Hickerson, Billy Paul kapa. Bebutle. O tla thuswa ke Doc Mona.
Q number 1, would you raise up your hand?
Q palo ya nngwe. O ka phamisa letso la hao motho ya tshwere. Na o tile o re ne le Q kapa che o. Ke maswabi, ke hand. Ne lo hand. Mo ntsentsila. Mufiti sempa kenza ditulo mono Q palo ya nngwe ke hantle
number 2
palo ya bobedi phamisa letso la ohle ke hantle mfumadi ya dutsi motsio tsio mono ke hantle mfumadi tlo tela kwa no mona ba le ka modimela ba shanyana ba tla o thusa mono dia shara le ba jwalo
Q number 3 raise up your hand
Q palo ya tharo phamisa letso la hao
number 3
palo ya tharo na ka phamisa letso la hao motho ya tshwereng Q palo ya tharo
see if this lady going here if she has the card
Shebang hore na mofumadi ya tsama mona hore o tshwere setlankana na ha ona sona o keke wa etsa jwalo che o loketse go se fumana mme o mamele ditaelo re tlanka lesea ya o le jwalo kwa bona o ka tla ha fela palo ya gago e bitsitswe lesea le ka tla ga le bitswa le ya bona go ituketse palo ya nngwe pedi ke mang ya tshwereng palo ya boraro phamisa letso la gago palo ya boraro palo ya bone jwale o entse gantle gaolo kgaitsedi e leng gore e ne e le mang mosadi ya ne a batla go etsa go le ya bone empa le ya bona ga dipalo tsa bona di bitsitswe ba tla tla fela ga ba sa bitswa re tla fitlha go bona le ya o le jwalo le ya bona re le batla le dutse dibakeng tsa lona fela le tla le fumana sebaka sa lona le lona le ya bona le ya bona ke hantle palo ya tharo palo ya nne palo ya tlhano Q palo ya tlhano phamisa morao kwana mosadi e motšha palo ya tshelela ke hantle motlhankanyana palo ya supa monna ya mona hantle palo ya robedi re loketse etsa taba ena le ya bona o keke wa kgona le gatelelana godimo fela le ka re motho ya mo le e mong o batla go rapelelo e re ke le bontshe ntho e nngwe ga le batla go bona lebaka leo re tshwanelang go ba emisa molemo motho ya mo le e mong ka mona ya batlang go nyelowa le o tla rapelelwa ba phamise matso a bona motho ya mo le e mong go sa tsoto le o mang sheba mono ke mang ya tlatla pele le ya bona e ka kgona go be le motho e mong Bili o ya thewele mona a nke ditankana tseo e le o di lobokanya pontsheng ya lona mme a fe motho ye mo le mo setankana sa go rapelwa ya se batlhang o ka fumana tlhano tshelela mme ka nako tse ding re talang neng e nngwe mme ga o etse phapang ya letho more mme ebile ba letshwileng ba fola pele go bana ba kalaneng ka nako tse ding ke ba bakae ba tsebang go le ba eti gape che e tlile ga e amane le yona ka letho palo ya tshelela naye o e tlile palo ya supa palo ya robedi ke mang ya tshwereng setlankana sa go rapelwa sa palo ya robedi re se re e fumane palo ya robong robedi palo ya robedi re batla gore o e fumane jwale motlhomong ke motho ya ka ntle ga e le bona motho e mong a phamise letso la gae kapa ntho e nngwe motho ya ka ntle ya sa kgone go kena ka gare palo ya robedi moina collins go na le motho morago mono setlankana sa go rapelwa sa palo ya robedi ya a lekang go kena go lokile setlankana sa go rapelwa sa palo ya robedi go lokile palo ya robong
prayer card 9 raise up your hand
Stankana sa rapelwa sa palo ya robong phamisa letso la hao mohlomo ba tswile ha ba gona o kena ha ba kena ba kenye moleng palo ya leshome phamisa letsola hao monna ya motshi yo morao kwana tlho monghadi ke thabo o bona o bitswa o no eme morao mono ditho di honyela palo ya leshome palo ya leshome le motsu phamisa letsola hao motho ya tshwereng setlankana sa o rapellwa sa q palo ya leshome le motsu o lokile leshome le motsu o le mong leshome le metso mmedi q palo ya leshome le metso mmedi kwana ho lokile leshome le metso mmedi leshome le metso meraro phamisa letsola hao hle ke tle ke bone setlankana sa o rapellwa sa palo ya leshome le metso meraro q leshome le metso meraro leshome le metso mene leshome le metso mene leshome le metso mehlano o ntshitse ditlankana tse kae tsa o rapellwa Billy lekgolo leshome le metso meraro leshome le metso mene le leshome le metso mehlano ha diyo setlankana sa o rapellwa sa leshome le metso meraro leshome le metso mene leshome le metso mehlano na le teng mo leshome le metso mehlano leshome le metso e tshelela leshome le metso e supileng leshome le metso e robedi leshome le metso e robong mashome a mabedi q pele e ntano ba j le o theoha jwalo ka mola ke nahana ba leka ho fetisa bana pele le ya bona ha re qetile ho bitsa eo re tla kena ho tse ding ha re ntse re tla le reng ke yona le ya bona re ntshitse ditlankana hoseng hona mme batho ha ba kgutla mohlomong le ya bona ho lokile a re qaleng ka bongatanyana bo ho jwang le batla le qetile ka mola wa lona mono jwale ho lokile jwale ke mang ya tshwereng leshome le metso mehlano leshome le metso e tshelela leshome le metso e supileng leshome le metso e robedi leshome le metso e robong le mashome a mabedi ho bo q mashome a mabedi le motso mashome a mabedi le metso e mmedi mashome a mabedi le metso e meraro mashome a mabedi le metso e mene mashome a mabedi le metso e mehlano jwale itukiseng fela hang ho ba ona o fele re na le mola o tletseng mona jwale mme re tlatla o bona hantle ho theoha ka mola hantle re ntano o qhomela ditlankaneng tse ding hantle bo j mo re gautseng teng le ho theoha hantle ho fitlhela re fihla re ba re ba qeta
Just be real reverent for a few moments.
Jwale e ba le hlompho metsotso e mmalwa.
Now, I wish we had
Jwale ka re ka berina le sebaka sa odula.
I wish there was some way I could
Nka be ke na le mogwa o etsa jwalo, empa ha re na sona.
But
empa jwale ke batla le be le hlompho ha kalo fela. Jwale na go isa le teng, ke metsotso e le shume pele ho robong.
The service will be out another half hour.
Sebeletso e tla be e tswile halofong e latelang ya hora. Ka hona, mona ke ho kwaleng ha tshebeletso. Mme ka ona le be le hlompe o tiileng kgutsang ruri le seke la phetisela mme ba senang setlankana sa go rapellwa ba bakae ka mona mme di a lo jwalo le batla go rapellwa phamisa letso la gago tšhe ba gotlhe fela jwale ga o senang setlankana sa go rapellwa ke batla gofa lengolo le itseng ka nako e nngwe morena wa re ona o ne a ile o tsosa ngwananyana e monyenyane ya shuleng a e se o shule kgatheng leo moradi wa sakia mme mosadi a re pelong ya gae ke a dumela ke monna ya halelelang ke a dumela eo ke mesia a bile le phalo ya madi ka dilemo tse ngata ya ba o tswedipana letshweding mme a ama seaparo sa gae le kile la balapa le eo ya ba jesu ya ema o re ke mang yang kamileng mme peterose ya mokgalema a re be botlhe ba o ama mme o ka rialo jwang ke mang yang kamileng a re ke ile ka fokola molemo maatla a tswile go nna le bona seo e se etsang go wena bona ke ile ka fokola maatla a tswile go nna ya ba o retele yagolo tswile a ba a fumana mosadi a tswile a nagana o bane o entse phoso empa a mo tadima mme a molela ka phalo ya gae ya madi ya ba ore tumelo ya gago e o pholositse ke ba bakae ba tsebang taba eo e le nnete
Now to you Bible scholars, does the Bible say that Jesus Christ right now is a high priest?
Jesus Christ is a high priest that could be touched by the feeling of our imperfection. Arona. Kiba ba kai ba tsibang ho. Che, hai ba ile mo priest a emo holo ya ka angwa ki maikutu arona hona jwale. O na tla etsang, hai ba ile yena mabane ka jende ka o sa feleng.
You'd have to act the same. O tla lokela
o sebetsa ka mo a sebeditse mo hlango ona ke nnete. Che, jwale ka ha ka hara mmeli wa nama jwale. Ho ba o dutse le tsonele tuna la modimo. Empa o nkile mebele ya rona eo a e sebedisang mme ke moya wa gae o sebetsang ka rona jwale ka ga a boletse ke tla ba le lona ka go lona mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona le tla etsa le e mengata go yena e mengata go ba ke ya go ntate o tla re emela le ya bona empa o tla re tlotsa ka moya wa gae jwale lona ba le tshweneng mone lempe le shebe ka mone mme le se shebe go nna jwale ka moena brene lempe le re morena jesu mopriesta e mogolo mme o teng ka moagong ona mme ke batla go ama ka maikutlo a ka ke o bolelela gore ke ya kula mme o epake go nna go dumela moena brenham go retela jalo ka moya wa gago mme go mpolelela jwale ka ga o boleletse mosadi eo go tla itukela ke phepetsa tumelo ya lona ka lebitso la morena go etsa seo jwale le bone gore e lokile kapa che le kope modimo seo mme le bone gore e etswa ka mokgwa o na jwale le be le tshabo e swetseng jwale le ka tlisa bakudi ba lona kapa na e ne le monna eno go lokile ntho ya pele moleng karolong ena ya mola go na le batho ba bangata ka mona re leka go thibela batho batho ba Jeffersonville re dumelela matswantle go motse fela ke bona ba hatelelang go kena gobane mofuteng one wa mola ga e ba batho ba tswa mona tikolong ya Jeffersonville ba ka re gele moena brene motse ba batho bao e tlile ke yona taba empa e tlile ga ba se o fitlhe afrika le india le asia le europa le lefatshe lotlhe o pota dibakeng tse ding empa ga ke tsebe seo ke dumela batho botlhe ba moleng ona gona jwale ba shebala e le melata go nna lona botlhe na le melata go nna phamisang matso a lona fela ga le le yona go lokile ke gantle ke ba ba kae gara letshwele bao e leng basele go nna kapa le tseba ke sa tsebe letho le phoso ka lona motho mang kapa mang go sa tsotele ke mang e tlile ga o jalo le ya bona empa yena o a tseba jwale ga ke re o tla etsa jalo empa ga a rata go go moetsa ya leng teng mona gantle jwale monna eno wa mona ke ya gola o ile a phamisa letsoa la gae a bolela ga nna le yena re sa tsebane ga re tsebane ga ke se o bone monna yo bophelong ba ka ke ile ka ga e se mpone bophelong ba gae o fitlhela gona jwale re kene ka mogao mme re bonane kgetlho la rona la pele jwale jwale setshwantsho se phethagetseng sa filipi ya tlwang ke sena a lata natanaele mme natanaele a ema pela jesu jwale a se gore yena ke natanaele kapa nna ke jesu jwale o seke wa nagana jwalo empa ke dilemong tse ngata ga morago ka tshepiso e ntswe motlhang oo mme banna ba babedi ba ese kopane bophelong ke bana jalo fela ka banna ba babedi motlhang oo mme ga jesu sa le yena a ka neela moya wa gae tumelong mme le nna ka neela moya wa ka tumelong go kreste ka neo e kgetheileng ya moya o galelang mme go ka etswa motlholo o tshwanang na ke nnete mme e phaametse tlholego o kare motlholo ona shenka tseba jwang go a the ya ke iso mmone matso a ka keana ga re se kopane pele rona re eme mona kgetlho la pele modimo o a mo tseba na ke mo tsebe jwale le gopole le nthapelele jwale ka nako tse di mmona nakong tsena moya wa tlotsa mme e sale go etswa gagolo jwale go e kang go che ke batla le dule ka gutso fela le be le tshabo e swetseng tlhokomelang le dule thapelong jwale monghadi ke batla wena ga ke o tsebe empa o mona ka morero o ke sa o tsebeng empa e ka bang eng mme morena jesu a ka mpolelela seo se batlang go yena wena o sa ke wa mpolelela go o tla mo etsa seo ke sa tswa mmolela a ne a le sona yena maobane ka jeno le ka metlha wa e dumela ke gantle wa e dumela mme jwale mogopi o dumela seo le morena o boletse a tla etsa go ka gara bebele ya gae jwale ke gona moo ke fumanwang ke bolela nnete ka bebele ya modimo kapa bebele e tshepise ntho e e sa kgoneng go e tsietsa kapa ke moikaketsi e nngwe ya tsona le ya bona ke gantle o bona sebaka se o ipeyang o sona ke se ke entse ka pela bongata dikete tse ngata tsa batho basehulle le botlhe empa ke a tseba gore o a tshepisa o bile o boloka tshepiso ya gae ke bona e tala mona gona jwale ke bona batho ba o teetseng ga re dikalaneng le ka ntle o tshebeletso ga re bee batho ka mathoko wa bona go na le batho ba kulang mona gang fela ga e tala o ka e utlwa ke moya o halelelang e ba le tshabo e swetseng jwale ka tshabo fela jwale jwale re sa bua ee monghadi morena jesu re rata ka bobedi goba le banna ba babedi bao a ba swetseng mme re kopana kgetlho la pele ga e ba o tlhoka modimo o ka ba tlhoko eo goba a tshepisitse gore o tla e etsa empa jwale monna ga a tshepagala pelong ya gae o a tlhokomela gore ntho e nngwe e ya e tsala umpasa gone o nana hantle gore keng
angel that you see on the picture
empaleng yelo le o le bona se tshwantsong lentse le atamela monna haufi le haufi me o ntse a nyamella a tloa
and the man is suffering with the heart trouble
me monna o gathatswa ke lefu la pelo o bile o na le diabetes
that's right
ke hantle ke o rialo moya
that's right raise up your hand
hai lukile phamisa le tsola hao
now if I never seen you
Jwale ha ba ke so bone nka tsiba le tho jwang ka wena ka mogwa o itseng ka mogwa o a tsibile mono ho lukile na le tshile le dumela seo jwale ho ba ne le sanki na go ya rena fela na kwana fela le ke le bone hore ine sentho ya kakanyo fela
let's take something else
a re nke ntwe mo isile me re bone na moyo wa halang o ke ke wa re senolela ho ho
let's just talk to the man stand there just a minute
a re bua mfela le monna ya emi mono motsotso fela ka ba le ntho e nngwe e sele bophelong ba gae motlhomo ntho e phoso go yena ga ke tsebe ga ke tsebe seo ke se buile ruri ke tla lokela o e bona sehatisi mona goba le a bona ke pono le bona mo a ne a le teng ee ke a e bona jwale ke ntho e mabapi le madi a gae ke tswekere eya ke diabetes o na le lefu la tswekere mme lebile le tsositse lefu la pelo le tsositseng pelo e tsitselang e se e mo tshwere nakwana
And he's not from this city, but he's
Yeah, sebuti ya tswa motse mona empa o tswa Indiana, sebake se pela tulo e bitswa njwale ka Borden. Ke bona Borden, o tswa Borden, ke huri ya lo mre. Ke yo. Me ona le ntwe phoso bo pilong ba hao.
Here's another thing. I see a woman appearing here.
Ntwe ngwe ke yena ke bona o hlamo sa di pono mona. Ka o bana o le ke mosadi wa hao. Me o hloka phekolo ya mofuta. Ne o gathatswa ke o hohlola ha mofuta ke asthma e mo tshwereng. Ne o na le ntho e phoso bophelong ba hao e o lekileng ho etsa. Ka tumelo mo Pentecosta ho ba wena, ho bona kopano ya Pentecosta, mo ba hoeletsang ba bile ba opa diatla. Ne o ntse o leka ho tlwela, wa tsuba. Ke yona ntho eo o ntse o leka ho e tlwela, ho tsuba disakerete. Ke hantle haholo ke ho rialo mre. Ke nnete ha ke re e hlile ke yona, wa bona? Wa dumela hore o teng mona, mona hona jwale. Now you tell us what the police are how are in a mission to our own
Lord God who raised
Morena mudimu ya tshe Jesu Kriste ya le ntendjwale
This man Lord who is here for the blessings of
Mona yena Morena ya mi mona hore mahlonolo a mudimu a tla dilo di mahai Rapela ro tlomo abele takatsu ya pili ya hai ka le bitsola Jesu Kriste Amen Ukela la pele ha u ifikela ele jwale ka ha u dumetse le o tla ba jwalo
God bless you
Mudimo ahlona lofatse.
Do you believe?
Le adumela.
The Almighty God.
Mudimo matla ohle o ngotsing Bibili yena. E o moya wa hae o leng teng mona. O a tiba ke so bone monna e o bophelong baka ka mo ke tsebang ho fikela motsotsong ona.
I know one thing.
Empa ke tsebang ntho e leng nngwe. Re a halala ngwe teng mona hantle.
I don't know what he'll do. But I know
that. Ke tsebise wa tla se etsa empa ke a tsiba o teng mona. Na ke mo fumadi eno ho lukile.
Are we strangers to each other?
Na re ba sile e mong ho e mong.
Are you
Che o mponi di kopanong. Empa ha ke o tsebe ke hantle.
All right.
Ho lukile. Jale o mona ka morero o itseng. Jale mo hlongwe mo sali o mona e ka ba mo Kriste mo hlongwe ga si yena. E ka ba mo yefudi ha ile yena. Di shebe se tla etsala le ya bona. Me ya ke tsebe le bakala ha e mona.
My mother said.
Me wa ka o dutse kae kae ka mo aho mo sali ya hudileng. Le na nan ka le ka o ntsha mothwana e wa batho kotsi.
Ke
hopola nka tla ho yena jole ka mothetsi. Ruri nke ke ka etsa jwalo. Nka mpa ka tloa ka lane nka ikela hai. Ke se ke le rile molaetsa. Empa se phetho se tsa mane molaetsa. Kriste sa le yena mabane ka jeno ka o sa feleng.
Don't care what the world says about it, we got to stand for it anyhow.
Ho sa tlo le se le fatse le se buang ka yona. Lo ke tse ho emela le ya o le jwalo. Modimo o itse le yetse.
Not knowing you.
Ha ke o tsebe mme hlile o dutse ka tshebeletso mohlomong ba o na le magologolo a batho ho ne o sa tlo ba le mokgwa wa gore nka o tseba empa papiso ya mohala le dijohanne ke ena jwale monna le mosadi ba kopana kgetlo la pele morena wa rona le mosadi wa samaria ba kopana hape jwale ba ile ba qoka a hokana le moya wa hae ho tseba se neng se le phoso ka yena a molella a ba a mo elellwa e le mesia na o tla etsa jwalo o tla etsa na mo gopi o tla etsa yona ntho eo mosadi e mong le e mong ka ntle mono modimo a ke a fane ka yona
yes the woman is suffering She's had that for a long time.
Many years back.
I can see her yet as a young woman.
But that's not the main thing she's going to bring.
It's arthritis. That's crippled her up.
That's
what you want me to pray for. Now do you believe?
Let's talk to her.
May the Holy Ghost grant this. The woman is actually of a foreign ascent. Her name's Hansen. That's true.
Ibitso laike Hansen, kinnet.
Norwegian
kapa mo Swedish engwe.
You're not from this city. You're from the city.
O tswa tulong e bitswang Kenton.
And that's in a great country where there's a Minnesota. That's where you're from. That's true. I go back home, you're here.
Jesus Christ,
tell the people what good things the Lord has done. I do suppose that we are strangers to one another. I don't know you.
But the Lord does know.
You're here for some purpose. I do not know. But if the Lord Jesus will reveal to you what you're here for, if I come here and said, you're a sick woman, or you said a prayer line, that shows you. Your examination shows that he said it was cirrhosis. That's right.
Cirrhosis. Vela udumela morena Jesu ya buile le masali sidile ke sale yena Jesu ya ka jeno wetsa jwalo bona le moya wa hao e ka wa hlabosea.
You're not from here, you come from the east.
How tswe mona o tswa botshabela o tswa Ohio ke hantle Dayton Ohio botlakwano ke hantle.
You're praying for somebody. Kibona
onjo rapela mutiemo ke mushanyana ona le lifula pelo. Ona le di alsa le yena. Mushanyana ya khata tswanki di nerefe ke hantle.
And you're praying for his soul because
ne o rapela moya wa hae go ba sa bolokea ke huri ya lo mrena.
That's true, isn't it?
Ke nnete a si yona.
You're healed. Go on back.
O fodile o ka ikhutlela. Molelle iphe matla Jesu Kriste.
Not knowing you, lady. Not knowing.
Hake o tsebe mo fumahadi, hake o tsebe modimo wa o tseba.
If God will tell me what's your trouble, you believe me.
Amodimo ka mpela botata ba hao, wa dumela ke mhlanka wa hai, ho monete faza fela.
See what I want to do is get these people to come up.
Se ke batla mo sietsa ke hore batho bana ba nyulo hanka mola wa o rapellwa, ba tle ba bone hore o teng mona.
Something happened in the meeting.
Ntwe mo ye tsa itse ka hara tshebeletso.
There's two women standing there with both glasses.
Ona le basadi ba babedi ba eme mono, bobedi ba rotse di galase.
Somebody touched him with the feeling of their infirmities.
Motho emong o mo amile ka maikutlo a bona.
I could just see the woman what your ear trouble. It's gone now.
Bone mo sadie o fela se botata ba tsebe ya hao bo fedile jwale.
Look at the
lady,
how she looks like
this.
They were standing there and I could see them. The one was doing this. Was that the
condition?
The reason of it is this woman standing for somebody else.
That's right.
And that woman's your neighbor.
And she's got arthritis.
And you're standing for her. And I see you praying for her. Because she's not saying
that.
You're praying for her. You believe God can tell me what you're thinking about, what your desire is? If you believe that, raise up your hand.
How we do made a promise to all of how?
You believe that rupture will leave him?
Wa dumela o gawa ha mothapo o tla molesa?
If you believe it, it'll go. Just have faith. Just don't doubt.
Ha o ka dumela tla fela, e ba le tumelo fela, fela o sibela ele.
How do you do? Yes, for strangers.
O phela jwang? Ke a gola re tsebane. Morena Jesu o re tsiba bo bedi ba rona.
You're a mighty young woman.
O msadi ya mochaolo.
But you're not here for yourself.
Empa ha wa tlela wena mona.
I see a hospital coming up, a bed.
Ke bona ho nyilwa sepatala diphate. Me ke mmao e o morapellang. Me o sirilwa ke lefe.
She's suffering with
o khathatswa ke pudulana ya nyoko mathopa
ni
una le mofetse hape sirikise setsu sa mofetse.
Take that handkerchief in which you're weeping over.
Nka saka tuku eo e o lelang ho yona o ibe o di mahai ni u bitse le bitse la morena ni o sike wa bilaela.
If you won't doubt, God will bring her out of there and make her well.
Ha o sa bilaela modimo tla mo ntsha teng a mo phidise o sike wa bilaela jwale ya ka le bitse la morena ni u dumele.
Are you convinced that Christ lives?
Na le go dise ile hore Kriste wa phela. Hona le ntho hantle.
Oh, it's the woman's thing. Oh,
ke mosadi ya rutse morao mon stulong seo. O khata te ke ihlotse opang. Me sala rapela morena mon o le ka o hlokomela ngwana e o utlwile gaitsedi.
It's all over now.
Ho phethe ile jwale.
Just stand up to your feet to give God praise for it, lady.
Ema kama utwa o fela ho rorisa modimo ka hona mofumahadi. Rorisa modimo fela ka hona.
See? What did she touch?
Abona, u ame eng?
She never touched me.
Han kama?
But she touched that high priest.
Empa o ame mo priesta eo e moholo. Ha ke tsebe mosadi, ha ke so mone bo phelong baka.
But God healed her just.
Empa modimo sa tswa mofodisa. Na ho hoetsa Jesu. Yena mo bana ka jeno le ka o sa fele.
Sure it does.
Ihlile yetsa jwalo.
If thou canst believe, all things are possible to them that believe.
Hali dumela tsohle dikaetse tswa ba dumelang.
It hits the audience, somebody.
E udi mamukhupi motho ya rapelang. Ya bona ichitele mo matla ala ola nteng mo moya. Ngalatela fela le u bua fela ka mo abuang ha ke tsebi. O ke mosadi ya rola ni khala se hai o ntsalla. Le ba ka leo anantsalla go ba moya o di mahai ke o mo o lenteng.
That intestinal trouble that you've been suffering with.
Le file o la mala leo khataditse nako e telele e ba le tumelo le tla o lesa le se hlole di gutla.
I don't know the woman, I've never seen her, she never touched me, she touched the high.
A ke tsebe mo sadie o a ke so mone hang ka ma le ka motla o ame mo priesta e moholo.
If thou canst believe.
Hali dumela. O di mama sadie mo ke batla motho mang ka pa mang ya batlang a shebe mona. Se ba mosadi ya lang, se ba mosadi e mo ya dutse ka mogo o tlwa ile ile. Se ba mosadi e mo ya pila ha ya lang. O na tshwere ke lifula pelo. Sa mosadi e mo nyinyani ya dutse mbono hantle ya tshibileng ka. Ya ke hantle.
You had heart trouble, it's gone from you.
O na tshwere ke lifula pelo ha ke re le o tloetse. Tumelo ya hao ya hote ditse modimo mme wa mo ama.
Oh, this is wonderful.
Oh, hona wa baba tseya. Le bona mfumadi eo ya dutse mono a ina misetso ya hae a rapela. Sadia so e putswa ke o sile wona o dutse mono. E u ile wa ratela wa msheba o khatata ke lifula pudulana ya nyoko. E sala rapela modimo go tlosa ho yena. Me o no rapela ba khatela morena ile ampitse hantle. A ile ni di phamisa le tsola hao ke tsibile thapelo ya hao jwa.
It's gone from you. Your faith has healed you. Go home and
le tloetse tumelo ya hao yo pulusitse ya hae o fole.
You believe? If thou canst believe, all things are possible.
Le ya dumela na, ha le dumela dintho tsohle dikaetswa. Empa e ka gona le dumela.
Still moves in that district of that setting in there.
o santse o tsamaya lebatueng leo o dula mono gantle mona wa bobedi o tlowa qetelelong kgatelelo e odimo ya madi ga o ka dumela ka pele yotlhe ya go kgaitsedi o fedile o dumela modimo go mong ka lentsweng la gae o lokile phamiseletso la gago ke seo ne o se rapelela morena a ke yampitse kgetlong le latelang ka kgatelo e phaming ena ya madi ke o sele wena ga e lenete go etla ka letso la gago
All right, it's gone from you. Go home.
Bulukile botlwetse ya hayo phile.
You see what it is? It's faith.
Ni bona se le sona ke tumelo. Me hale ka dumela.
Do you believe?
Le a dumela na? Le a bona batho ba kantle mono, ha bana ditlankana tsa o rapelwa ka paletho. Ana le dikgetsi tsa o dumela. Ana ke ka mo morena Jesu a sele ditseng mo hlanang le fatshe.
Here. Is this one man come? All right.
Mona, na enwa ke yena. Monna tlo hulukile.
Don't know what that
Ha le tsebe ho ho etsang ho lona bohle ho tabana ke la breneme ke le sheba ho di male tso mona le ya bona
No I don't get like that
Le ya tsebe ho re hanke ke ba jwalo king moya wa more wa tlotse Batho ba bangata ba tsebe se o tlolo e sibulelang Bana hana e bulela ho hoeletsa ke thabo eo Matla ata ka hlukufalo e halalelang Le ya bona e o ke thabo ya morena matla a morena ke yana
Healing making well
Mufodise mophedise bona anse wa setse ditsengwana na emonyinyane a dutsi mo lephilimana engwe a khwadile ho monna wa sefofu ho babang ho phatlalla hohle o phela jwa monghadi ke a hola re basili emwe monghadi tsebane a ke utsibe le wena ha o ntsibe ha ile nnete phamisa le tsola hao o lokile kopano ya rona ya pele ka tshabo ya hlompho jwale
Here's a man and he and I
Munna kiyena minna liena o munyinyane ha holuna matswa runa pa me runa bo be di pila modimo hore lena ke kgetlo la runa la pele re kopana
Jesus knows the man
Jesus o tsiba munna eo
and there must be something wrong
Mintho e phoso e tshwanetse be le teng o eme mono ha ke tsipe
But if I've told the truth
Empa ha ke buile nnete e modimo a itise nga dipaki tsengata ke le boleletse nnete hore le fodisi tsho ka makiba a hai ke le khathi le fitile le tshwanetse ho fumana tumelo eo e gohlaetseng ho hlwella ho dima dintho tsena sheba mofitsi o nyamela mona phirimaneng ena
ja
le hlokomele fela bopaki bo hlahellang ba ona diriti tse ntsho tseo tsa lefu naka ya hao e ratang e ka leka sohle se wa se kgonang ho pholosa bophelo ba hao empa ha modimo o bolela taba ke phetho
me
ne se nna
ha
o mo ke amanang teng le yona Jwale ho nana makholo a ka ba mabedi mona a lokela mo rapellwa. Ke batla ho phomola motho so fela jwale. Me jwale re tla kala fela ho rapella batho ho batlisa. E seng ho ba mathisa moleng empa ho ema mona ho ba rapella. Ke batla ho rapella motho e mole mo ya batla ho rapellwa. Empa ha mo khupile ba ba ho di makalana. Ke batla le elelo hore Jesu Kriste o teng mona. Na le hlokomela seo bohle. Motho e mole mo o hlokomela seo. Jwale hore taba ena e tla e batala tso ho ya huile bo hopolong wa lona.
This man and I here with our hands up to God.
Nale munna eno muna kama tso arna a phamiseditswe mo modimo kopano ya rona ya pele.
If he will speak the secret of his heart.
Ha ka bolela le kunutu la pelo ya hae.
Just like ka a
entse mo sadia se dibe. Ka pa ho Filipi.
Or down to anywhere down to.
Ka pa ho hle fela ho haula jwalo thutong ya hae. Ha ka etsa ho. Na ho tla le tisetsa rona bohle hore ke yena ka botalo morena Jesu.
Will it to you sir?
E tla etsa jwalo ho wena mongadi.
I have no way.
Ha ke na mokgwa. Hopolo ya hore bothata ba hao ke bofe. Ha ke tsebe mo etsa dibika pa mo Kriste na. Nke ke ka o bolella wa tseba. Modimo wa tseba. Empa nna ke khone. Empa ha ka mpolella.
But you are a Christian.
Empa o mo Kriste.
Because as soon as your spirit catches the anointing of
this ani han fela ba moya wa hao o ka hane le tlotso ya moya on hold maka wa o ananela ka baka leo ke a tsiba o bana o mo kriste
and you're under a deep shadow
me o duti tsa se riti sa botsu bo loetsing
it's something wrong with the blood
bona le phoso ka madi
and you've been to doctors
u bile o tsama ile dingaka
and they want to perform an operation
me ba batla ho etsa operation
And that operation
e o ke ba utlwa meaning a ka tsepe di ntse di eletsa me di batla ho ntsha sitho mmele mo hao se bitswang spleen
that's right
ke hand
and you're not from
e bile ha o tswe motseng ona empa o tswa motseng o moholo mo hona le thupello e kgolo ya bodumedi ba mofuta ke Wheaton
and your name is
me li bitswa la hao ke Carl Rhodes Rhodes ntwe ka Carl Rhodes o lokile monghadi ha o ka dumela ka pelo yohle ya hao o ka gotlela ha hao ni modimo o tla baballa bophelo ba hao wa idumela na are rapeleng
Lord Jesus I now cast away this evil from our brother
morena Jesu ke lela ka jwale bo bi bona ho mina wa rona me ka le bitsola Jesu Kriste a ke a philele tlotliso nya modimo amen modimo a hlonela fatse mo ina ke na le tola hao o ntse o nya ka letse
how many believes now
ke ba wa ka ba dumela ka pelo yohle ya lona jwale ke pheto ba tlile rapellwa ho lukile che bo thata ba ho ba mokokotlo bo tlwetse o sa rutse mono ka hona o ka kena leeto la hao me o nyakaletse ha o batla me o ye fela o ntse o re ho lebuye morena ya o Jesu gore ha o bo thata ba ha o ba mala bo tlwetse ha o ne o kena moleng ka baka leo o ka ikela ka tsela ya hao le wena dumela fela ka pelong yohle ya hao arthritis ya hao e keke ya o hlopa ha o ka idumela tswela pele fela o nyakaletse o rorisa modimo ha o rata moena ho lokile ho lokile
e
dumela ka pelo tsohle tsa lona
how many believes god
ke ba wakae ba dumela modimo
now i'm just going to step here just a
jwale ke tla hata mona motsotso fela